wokondwa kwambiri kukhala ndili pano mauno ndikumva chilimbikitso ichi basi pamene ndimabwera kumsanja tepani kukhala kuti ndachedwa koma odwala kumbuyo kunja uko ndimagalimoto onga ambulansi ndipo ine ndimayenera kuti ndiwagwire awo amene sakanakhoza kulowa mkati ndimukuona ine ndisanalowe mkati tsopano ine ndikudabwa ngati mlongo yemwe ali ndi mnyamata wang'ono ngati iye sangakhoze kubwereranso madzulo ano ine ndikufuna kuti ndilalikire usiku unonso ngati ambuye alola ngati iye sangathe kubwerera pa kudalitsitsa nthawiyo pamene ine ndakhala nditayima motalika kwambiri nthawi ino chabwino muwuzeni iye kuti iye akhoza kumubweretsa mwanayo pakali pano koma ngati iye angakhoze kubwerera uno usiku uno izo zikanakhala zabwinoko pang'ono kwa ife koma msiyeni chilichonse chimene iye angakhoze kuchita chilichonse chimene chikutanthauza bwanji ngati iye sangakhoze kubwerera ife timubweretsa mwana wang'onoyo tsopano kudalitsitsa ndipo tsopano zonse izi pamene ine ndikuyankhula ngati iye akufuna kuti abwere tsopano ndipo ikanakhala nthawi yake tsopano usiku uno pali chapadera kwambiri ine ndikufuna kuti ndiyankhule paphunziro usiku uno uthenga wa uneneri wa bwana kodi iyi ndi nthawiyo kotero ngati ambuye alola ine ndikufuna kuti ndiyankhule pa mutu umenewu usiku uno kodi iyi ndi nthawiyo bwana kapena bwana kodi iyi ndi nthawiyo kani ndiyeno ine ndikufuna kuti nditenge mwayi uwu pamaso pa mpingo womwe pakhala pali zinthu zambiri zachitika mu masiku anga apo apitawo zomwe zikulozera ku chachikulu china chake chimene ine sindili kuchimvetsa koma ife tili ndife nthawi zonse njira za mulungu ndi zopitirira kufufuza kwa munthu kotero ife timangoyenera kuti tiziyenda mwachikhulupiriro ngati wina aliyense akanakhoza kumufotokoza mulungu ndiye tikanakhoza kukhala chofunikiranso kuti ukhale ndi chikhulupiriro chifukwa iwe ukudziwa ndiye koma ife timangoyenda mwachikhulupiriro ndipo mawa uno ine ndinaganiza kuti ine ndikanayesa kuti tingokhala ndi msonkhano wa uvangeli wa chizolowezi chifukwa ndinakhala ngati ndasintha lingaliro langa ine titafika kale kuno ndi kuwaona ochuluka chotere atayimirira ndipo akhala kuyembekezera motalika kwambiri ndiyeno usiku uno mwina mwake mocheperako kuno ndiyeno ine ndikhoza kupitirira ndi izi zomwe ine ndimafuna kuti ndinene chinthu chimodzi chimene ine ndikanafuna kuti ndilengeze pamene ambiri a iwo ali palimodzi ambiri a inu palimodzi ndi china chake chimene ine ndadziresa kuchilengeza kwa masabata anga apo apitawa icho ndicho mapemphero anu ayankhidwa wokhuza mulandu wa msonkho umene ine ndinali nawo ndi boma izo zakonzedwa ndipo kotero ife tili iwo izo zonse zatha tsopano monga ambiri a inu mukumvetsa chimene iwo anali nacho monditsutsa ine chinali macheke awo omwe anali atalembedwera misonkhano ndipo apobe iwo amayesera kunena kuti iwo anali yanga kumeneko ndipo amafuna kundilipiritsa ine madola 350,000 ena kukhala kuti chinali chuma changa ndipo izo sizinali izo zinali za misonkhano ndipo mpingo kudziwa za zimenezo nonse inu mukudziwa za zimenezo ndipo potsiriza iwo anafika pamalo akuti ine ndingokupatsani inu ndondomeko yaing'ono ya zomwe zinachitika iwo akhala ali pafupifupi zaka zitatu mpaka zisanu mwina pafupifupi zaka zisanu ine ndikulingalira mu mlanduwo ndipo mbuyo ndi mtsogolo ndi khalidwe ndi chilichonse koma ine ndine woyamikira kwambiri kuti iwo samakhoza kupeza chilichonse chondipsutsa ine kotero iwo samakhoza kundiyimba mlandu ine pa izo kotero iwo analibe chilichonse choti andiyimbire mlandu kungoti iwo akuti wanga basi umbuli wanga ine mwini ine ndikulingalira koma posadziwa zochuluka za lamulo iwo akandibweretsera ine matekewo ndipo ine ndimawasayina iwo kulemba dzina langa pa iwo kuwayika iwo mu msonkhano komano malingana pamene ine ndimayikapo dzina langa pa iwo iwo anali yanga inu mukuona zilibe kanthu anati izo ndi zabwino kwambiri kuti inu munatero monga choncho koma iwo anali yanu ndiyeno inu munawapereka iwo kwa mpingo koma mwamsanga pamene inu munayika dzina lanu pa iwo iwo anali yanu zilibe kanthu kuti iwo anakonzedwera chiyani iwo analembedwera kwa inu kotero ndipo ngati iwo akanayikidwa pa wina wake akanalemba mopingasa pamenepo mbaso ya yeka izo zikanakala ziri bwino koma iwo anangolemba William Branham maona ndipo pamene ine ndinalemba dzina langa pa iwo iwo izo zinachita icho izo zinali zonse za izo kotero iwo anali ndiyeno potsiriza ndi pemphero ndiyeno osatika lero itali inu mukudziwa iwo ine ndinali ndi masomphenya akuti munthu wamkulu wakuda wautsi wamwayi wazikang'a wongang'azi anabwera akusunthira kwa ine ali ndi dzala zachitsulo ine ndinali ndi mpeni umodzi waung'ono monga choncho ndipo iye analembedwa pa iye boma la United States ndipo ine sindikanakhoza kuthandizira kalikonse ine ndinali wopanda chondithandiza ndiyeno ambuye anabwera poonekera ndipo iwo unagonjetsedwa ndipo inu mukumbukira ine ndikukuwuzani inu izo kale litaliro ndipo iwo anapereka kupondela tsiku lina ndipo wondiyimira wanga bambo Orbison New Albany ndi Isaac Miller mu Indianapolis pa mlandu wa msonkho anandiyitana ine ndipo anandiwuza ine bwera kuno ndipo ine ndinapita kumeneko mbale Robertson ndi ine ndi mkazi wanga ndi matrasti a mpingo kuno ndi tonse ife ife tinapita kumeneko ndipo iwo anatiwuza ife kuno iwo anali boma linali lololera kukondera ndipo ine ndinati ine ngati ine ndili ndi ngongole kwa aliyense ine ndiwalipira iwo koma ine ine ndichita mwakukhoza kwanga koma ine ndinati ine ndilibe ngongole imeneyo ndipo kotero ine ndinati ine ndizo moona mtima mulungu akudziwa ndipo bwanji iwo sakundizenga mlandu ine ndiye ngati ndili wolakwa ine ndinati iwo akhala ndi zaka zisanu akuyesa kuti achite izo koma iwo samakhoza kupeza kalikonse kuti achite nako izo kotero ine ndinati ayi ine sindilipira basi zimenezo mpakana zidasimiki ziridwa kuti ine ndili ndi ngongole imeneyo ndiyeno wondiyimira ananditengera ine mkati ndipo anayankhula kwa ine ndipo anati tsopano ife tikhoza kuwuzenga mlanduwu koma liwuzenga iwo ndipo anati pamene iwo atero chinthu chokha chimene iwo angakhoze kuchipeza mokutsutsani inu chinali chakuti inu chomwe ine ndinachitira izo ine sindinati basi ine sindimadziwa kalikonse zakusunga mabuku kotero ine ndimangochita izo mwanjira yomwe ine ndimaganiza kuti inali yoona mtima ndipo izo zinali izo sizinali konse kusungitsidwa mu dzina langa izo nthawi zonse zimasungitsidwa mu dzina la mpingo msonkhano ndi zina zotero mwaona kotero izo sizinali chilichonse chimene ine ndikanakhoza kuchita za icho ndipo ine iye anati chabwino iwo akulolera kukondela mtengo wa madola 15,000 ndi chilango cha madola 15,000 ndi malipiro a oyimira anali 15,000 izo zinandipangira ine 40,000 ndipo kotero ndiye iwo akufuna zisanu zina ine ndikuganiza izo zili tsopano kotero ine ndinapita ine ndinati ndikuti mudziwo kumene ine ndikanati ndikapeze konse madola 40,000 ine ndinati inu mukulidziwa buku langa la ku banki kuno izo zili pafupi madola 100 ndipo mwina mwake zocheperapo ine ndinati nkuti kumene ine ndingakapeze madola 40,000 ndipo ine ndinati ine ndilibe zilizonse zongosungitsa ine ndilibe basi zimenezo ndizo zonse ndipo iye anati bambo Branham iye anati pano pali chomwe izo zili ngati ife tidi tiwuzenge mlanduwo iye anati palibe kukayikira kuli chomwe ife tingakhoze kupambana mlanduwo iye anati koma pano pali mwa ife tikhoza kupambana iwo chifukwa pano pali chimene ine nditi ndichite iwo azikati zonse zinali zanu chifukwa inu munalemba dzina lanu pa izo ndipo iwo akanena kuti ndi zanu ngakhale izo zinayikidwa mu banki mu dzina la msonkhano mpingo misonkhano ya Branham ndipo kenako mpingo ndipo palibe nthawi imodzi yomwe iwo akanakhoza kupeza senti imodzi imene ine ndinayigwiritsapo ntchito pandekha ndizozoona mulungu akudziwa pali amuna omwe akhala pomwe pano tsopano akhala ndi ine monse limodzi panalibe senti imodzi yomwe ine ndinayigwiritsapo ntchito pandekha izo zonse zinali za ufumu wa mulungu kulikonse cheke chilichonse china chilichonse koma mukuona zimenezo koma zimenezo zilibe kanthu izo zinali ine izo zimayenera kukhala zanga choyamba ndipo kenako za mpingo za msonkhano. Ndipo iwo ali nayo njira yochitira izi mudziwa mitundu yonse yapothawira yomwe iwo akanakhoza kuyipanga. Kotero ndiye ine ndinati chabwino, ine ndine ine sindichita basi zimenezi. Ndipo iye anati chabwino, ngati ife tili tipambane mlanduwo mwanjira imeneyo chifukwa ine ine ndizitcha izo mphaso zanuzanu maona, ine ndizitcha izo mwaboma mphaso zanuzanu. Ndipo anati ndiye pamene ine ndichita zimenezo konse konse madola zikumizo zikhala cholowa chanu. Ndiyeno inu mudzabwerera kumene muizo kachiwiri, ndipo iwo adzakugwira ninu zaka zisanu zina kuti afufuze izo zonse. Maona pamene iwe ulemba cheke icho chimapita kupyola nyumba yochiloleza, iwo amachijambula tsamba la cheke chimenecho. Ndithudi ine ndinali nawo macheke onse nanenso kuti iwo anadutsa. Kotero iwo anati ndi pamene iwo ati akupezele ninu kubwerera kachiwiri kumene. Ndipo iye anati chinthu china bambo Branham, ngati inu mudzati mwayitanidwa konse kukalowa muboma monga choncho pansi pakufufuzidwa, zilibe kanthu imene inu muti muchite konse pamaso pa anthu ndinu wakuba. Mwaona koma ndizo zonse. Tamaonani mtumiki wang'ono wa chibaptisti uyu kumusi kuno Mississippi. Munthu wang'ono uyo mkazi ananena kuti iye anabwera kumeneko ndi kudzamutukwana iye. Ndipo mwamuna ameneyo anabweresa umboni kuchokera ku dziko lonse ndi kulikonse. Iye sanali nkomwe kozungulira mzinda kwa masiku lisanafike tsikulo kapena dzana lake. Mochuluka chotero kuti woweruza ankafuna kupotoloka ndi kumupangisa iye kuti amusumire mkaziyo chifukwa chakumunyozesa. Iye anati musiyeni iye apite. Ndipo pamenezo zinayikidwa pa glasi loyesera kudusa dziko lonse ndikumudziwa chimene chinachitika. Magawo 72 mphambo asanu pa zana awa anthu achimereka anati pamene pali utsi pali moto. Ndipo munthu wang'ono wosauka uja wosalakwa basi monga ine ndikadakhalira kapena wina aliyense adzazunzika pansi pa chimenecho kwa masiku ake onse pamene iye analibe kalikonse nkomwe kochita ndi zimenezo. Ine ndinamvelera moyipa kwambiri mwakanthawi kuganiza kuti ine ndinayika moyo wanga ku ufumu wa Mulungu kuyesera kuti ndiwapangitse mwaona wanthu kuzilipira misonkho yanu ndi kuchita zinthu ndi kuchita chomwe chili cholondola ndi kuwapanga akuba kukhala amuna oyenera. Ndipo nkuchita kuyikidwa apo ngati kuti ine ndinali wakuba ine mwini. Ine ndinaganiza nchiyani mudziko chimene ine ndachichita. Ndiyeno icho chinadza kwa ine. Ndipo ine ndinayangana mu Baibulo munthu aliyense mu Baibulo popanda womupatula yemwe anayamba wakhalapo ndi udindo wa uzimu, ngati Satana takanakhoza kuwapezeketsa iwo pa makhalidwe kapena china chake boma linkawagwira iwo. Pitani mbuyo momwe kulikonse kumene inu mukukufuna njira yonse. Mose, Daniel, ana Chihebri, Yohani Mbatizi, Yesu Khristu anafa ndi boma chilango chachikulu. Paulo, Petulo, Yakobo wamkulu, Yakobo wang'ono, mmodzi aliyense wa iwo anafa pansi pa boma. Chifukwa izo zili boma lililonse lili mpando, mpando wa Satana. Yesu ananena chomwecho, Baibulo limanena zimenezo. Mwaona boma lililonse limalamuliridwa ndi mdierekezi. Pakubwera boma lomwe lili lidzakhale likulamuliridwa ndi Khristu, koma izo ndi mu zakaziko. Koma ili maboma awa tsopano tilibe kanthu mwabwino chotani ife tikuganiza kuti iwo ali, komabe msana wa iwo ali ali olamuliridwa ndi Satana. Maufumu awa iye anati ndi yanga, ine ndimachita nawo iwo chilichonse chimene ine ndikukhumba kutero, ine ndiwapereka iwo kwa iwe ngati iwe kuti undipembeze ine. Yesu anati choka iwe pano Satana, iwe uzipembedza Ambuye ndipo iye yekha iwe uzimutumikira. Ndiyeno ine ndinagumudwisidwa mkazi wanga kumvetsera kwa ine. Ine ndinapita ku nyumba ndipo ine ndinati ayi bwana, ine ngati ine ndikanati ndikhale ndi ngongole ine ndikanayilipira iyo. Ine ndilibe ngongole imeneyo, ndipo ine basi sindiyilipira imeneyo ndizo zonse. Ine ndinati ine ndingakhoze kuyilipira iyo motani muli monse. Kotero ine ndinapita ku nyumba ndipo ine ndinati meda tambisa nkhope za wana Tenga zovala zao mokonzeka ine ndikuchoka apo ndinari iyo sakosa konse chiri chonse changokhala mwadodolido basi ndipo ine ndinati kodi ine ndachita chiyani ndiuze ine ndipo ine ndinati komabe ine madola ziwi makumi anayi inu simukuzindikira chomwe izo zikutanthauza kwa ine ndipo iye anabwera mkati monga mkazi wang'ono akanakhalira anati ine ndinati ine ndikuchoka apo iye anati ndikuganiza kuti zimenezo zichita ubwino uliwonse wachipempherera icho panobe ine ndinaganiza chabwino mwina mwake ine kuli bwino ndipemphere kachiwiri ine ndinabwerera kukalowa mkati ndipo zinaoneka ngati iye ananena kwa ine lemba nthawi zonse ife timafuna kulipenya lemba chomwe mulungu anachita pa izo mukuona ndipo tsiku lina izo zinafunsidwa kwa iye inu mukudziwa kuyesera kuti amutsutsitse iye kwa boma iwo anati kodi nkoyenera kuti ife ayuda aufulu tizipereka mtulo kapena misonkho kwa kaisara iye anati inu muli ndi kobiri anati ndi nkhope ya ndani ili pamenepo anati ya kaisara ndiye inu muzimupatsa kaisara zinthu zomwe zili za kaisara ndi kwa mulungu zinthu zomwe zili za mulungu ndipo ine ndinaganiza za zimenezo ine ndinatembenuza mu baibulo ndipo ndinawerenga izo ine ndinaganiza zoonadi ambuye ndiko kulondola koma izi tizakaisala izi zinali zanu izo tizinali zakaisala ngati izo zinakhala zili zanga ndipo ine ndikanakhala ndikanati ndipereke misonkho yambiri kapena china chake chabwino icho chikanakhala chosiyana izo izo zikanakhala zakaisala koma izi ndi zanu mwaona ndipo izo sizinali zakaisala mumalo oyamba ndikudziwa iye nthawi zonse ali nalo yankho mu mawu ine ndinangowerenga mopitiriza pang'ono ndipo iye anati nena simoni ulibe kodi iwe ulibe mbeza ya nsomba mthumba lako mona iwe nthawi zonse umatenga mbeza ya nsomba ndi chingwe ndipo ine ndangosungitsa mawa uno mu banki ya nsomba kumusi uko ku mtsinje inu mukudziwa anati iye ine ndasungitsa ndipo wosungayo ndithudi akakupasa zomwe iye ali nazo ingopita kumusi uko ndikukaponyera mbezayo mu mtsinje ndipo pamene iwe kuti ukafike ku banki ukatsegule kamwe yakeyo inu mukuona ndipo iye akayipereka ndalamayo tiyeni ife tisawalakwire iwo msati mbweretse cholakwira kwa iwo mwaona pita ukalipire izo simoni imene ikhala ya ine ndi iwe ine ndinaganiza zoona mulungu inu muli nawo mabanki a nsomba ndi china chilichonse mu dziko lonse lino ine sindikudziwa momwe izo ziti zichitikire koma ife tinapita kumeneko ine ndinawo abalewo pomwe pano mu mpingo omwe anayimira pa cholemba changa ndipo ine ndinayika cholembacho mkati ndinapeza madola zikwi makumi anayiwo ndipo ndinalipira izo zonse ine ndinapita ku nyumba ine ndimafuna kudziwa momwe ine ndinalembera chake chimenecho ngati iwo akanati adzabwerere konse pa ine kachiwiri ine ndinati izi ndikunena kuti ndine mfulu kwa misonkho yonse lembani zimenezo iwo zedi akakhala mu zosokonezeka pambuyo pa zimenezo ine ndinali kumangoyitana ku bankiyo kuti ndione ngati iwo akanachita izo ndipo potsiriza bob anandiuza ine iye anati bile iwo achita izi ndipo ine ndinapita mkati ndikukayika mkono wanga mozungulira mkazanga ine ndinati wokondedwa ndine mfulu ndikumvelera kotani kuti ukhale mfulu ndipo chotero ine ndikhoza kulipira iyo wabwezera tsopano iwo azipanga izo mophweka kwenikweni pa ine ine ndikhoza kulipira iyo mobweza pa madola zikwi zinayi pa chaka tsopano ine silingati ndizinyenya panonso anthuno ine ndiyenera kuti ndizipita kunja ndikukagwira ntchito kotero ine iyo inditengera ine zaka khumi kuti ndiyilipire iyo mobweza ndipo ngati yesu sati abwere ndipo pamene iye atero ngongole zonse ndizolipiridwa ndiye mulimonse inu mukuona ndipo chotero ine ndikuyembekeza kuti inu nonse ine mapemphero anu ndipo usiku uno ine ndipitirizabe pa china chake pang'ono pokha kwa zimenezi koma mapemphero anu ndi omwe andithandiza ine ndipomo inu mochuluka kwambiri mulungu akudalitseni inu zilibe kanthu kumene ife tikhala tili ine sindidzayiwala konse zimenezi usiguno ngarambu yalola nendikumba kuti ndifotokoze zina zazona zomwe ine ndikuzidziwa ndipo mukhale otsimikiza kuti mubwere sopana kumbukirani mabwana ndi nthawi yanji ino sopano ife tikuti ti ine ndikukhulupira iwo alinalo dongosolo la thunthu la zina zonse sabata lino ndipo lolemba usiku ndiyo misonkhano lero ndipo usiku uno ndi lolemba lolemba usiku ndi msonkhano waulonda ndipo ndiyeno izo zikupatsaninu lachiwiri tsiku la chaka chatsopano ngati ndinu wakunja kwa mzinda mukhoza kubwerera kwanu ndipo ife tidzakhala ndi otumikira yena abwino pano tsopano a msonkhano umenewu ife gulu lalikulu la oyankhula abwino ndipo aliyense adzakhala kuyankhula pa nthawi kupita mpaka pakati pa usiku ndipo nthawi zina iwo amatenga mgonero ngati izo zili mu mzere ine sindikudziwa ngati izo zilipo nthawiyi kapena ayi kumene monga pamene iwo akuphokosera ndi kufula ndi kuombera ndi kumwa ndi kumapitiriza ife timatenga mgonero amen kuyamba chaka chatsopano moyenera ndi mgonero tsopano ndinu nonse oyitanidwa ndipo ine ndikuyembekeza kuti inu mulungu wakumiyamba akupatsani inu mwayi woti mudzalire ngati inu mungathe tsopano ife tisanayandikire mawu ine ndikufuna kunena ichi panonso kuti ine ndithudi ndikuthokoza mpingo uno mamembala ake chifukwa cha suti ya zovala yabwino iyi yomwe inu mwandigulira ine zikomo inu mochuluka kwambiri ndizo zochuluka kwambiri kwa ine makadi anu onse ndi zinthu kupyola nyengo za Christmas ndi mphaso zomwe inu munazitumiza kubanja langa ndipo ine izo zinali zosati nkuwerengeka kwa ine ndi malo angono omwe sangakhoze kukhudza malo mu mtima mwanga palibe chomwe chikanakhoza kuchita izo monga chomwecho podziwa kuti izo zikubwera kuchokera kwa ine ndipo chotero ena iwo ananditumizira ine zina za mphaso zawo za Christmas mu ndalama ndipo wena iwo ananditumizira monga ngati mbale mmodzi ananditumizira ine buku la mthumba ndi limene iye analipanga ndi dzina langa pa ilo ndicho yimikamo chaching'ono choti iwe uziyang'aniramo ndipo icho chili ndi pemphero la ambuye muicho ndipo zinthu monga zimenezo izo basi ife timangozisunga mkazi anga ndine ndi wana ang'ono tikufuna tikuuzeninu kuti tikuthokoza kwambiri ndizazing'ono kwambiri koma ine ndinene ichi awa ndi mawu akulu kwambiri omwene ndikuganiza kuti aliyense akanakhoza kuwanena mulungu akudalitseninu palibe chilichonse chingakhoze kukhala chokulirapo mulimonse tsopano ndipo kwa abale awa kuno ku chalichi omwe anandigulira ine mfutija ine ndavala suti yanga koma ine sikanakhoza kubweresa mfuti kuchalichi koma iyo inali iwo kwenikweni akanakhala ndi china chake chondidzusa ine pamenepo sichoncho iyo kotero ine ndithudi ndikukuthokozani inu abale wanga ndipo ine ndimati ndiwerenge mayina awo pang'ono koma mmodzi wa abale anabwera dzulo anati musati mundithokoze ine mbale branamu izo zingangochotsa chimwemwe chonse kuchoka mu izo maona kotero ine ndinaganiza mwina mwake onse aiwo mwina angaganize chinthu chomwecho koma ine ndinalo dzina lanu iwo anawatayipa iwo ine nthawi zonse ndizikumbukira zimenezo ndipo ambuye akudalitseninu kwakukulu ndipo inu mukudziwa chimene ine ndimazisungulutsirapo ndikupita muchipinda chowerengera chija ndikukhala mmenemo ndikukhala paliponse pamene ine ndizizengezazengeza makuti sindingakhoze kupitirira patsogolo paliponse ndiye ndimaganiza za ulendo wina wokasaka ine ndimapita kwina kake kapena kwina kwake kupita kukaweza ine ndikuyamikira zimenezo mulungu akudalitseni inu tsopano kodi ife tingakhoze kuweramitsa mitu yathu mphindi chabe pamene ife tikuyandikira mawu ine ndikutsimikiza kuti zilipo zopemba mkati muno mmawa uno zochuluka kwambiri kuti uziwerenge pakali pano kotero ine ndikudabwa pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa chopemba chanu chapadera ngati inu mungachisunge chabe icho pa mtima wanu ndipo ingokwezerani mmwamba manja anu ndi kunena mulungu inu mukudziwa chomwe ine ndili kuchiganizira tsopano ambuye yesu inu mukuona dzanja lililonse ndipo inu mukudziwa chomwe chili kuseri kwa iwo pansi mkati pa dzanja limenelo pagona chopempha ndipo ife tikubwera tsopano molemekeza mmwamba ku mpando wachifumu wa mulungu wa moyo ngale yoyera yayikulu ija yomwe ili chopingasa pa danga la nthawi Umene Yehova mulungu akukhala mkati mmenemo ndipo magazi a Khristu ali paguwa ndipo ife tikuyankhulira pa magazi amenewo mwa iye yemwe anati apempheni Atate chilichonse mu dzina langa icho chidzaperekedwa. Kodi inu simumva mulungu mmawa uno ndi kuyankha zopempha zawo? Ine ndikuyika pemphero langa ndi yawo lero kuti inu mupereke izo. Pano mipango ili apa Ambuye, omwe akudwala ndi osautsika. Ndipo ife taphunzitsidwa mu Baibulo kuti iwo anatenga kuchokera kwa Paulo oyera mipango nditi zovala. Ndipo izo zinayikidwa pa odwala ndipo mizimu yosayera inatuluka mwa iwo ndipo matenda anasamuka. Ndipo Atate, monga ife tadziwa kwa nthawi yayitali ndipo ife tikudziwa mosimikizadi kuti sindife Paulo woyera. Koma pambuyo pa zonse ife tikumvelera kuti izo sanali Paulo woyera, izo anali Khristu yemwe anali mwa iye. Ndipo inu muli yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse malingana ndi lemba. Tsopano anthu awa Ambuye akukhulupirira kuti ngati ife timufunsa Mulungu ndi kutenga mipango imeneyi ndi kuyika iyo pa odwala awo kuti iwo akachira. Ine ndikupembera kuti izo zikakhale chomwecho Ambuye pamene mipango iyi iti ikayikidwe pa odwala. Monga izo zinanenedwa nthawi ina Israeli akuyamba mu mzere wa ntchito akupita ku dziko lolonjezedwa ndipo nyanja yofira inawadukiza iwo mu njira ya ntchito yomwe. Koma Mulungu anayangana pansi kupyolera mulawi la moto lija ndi maso aukali ndipo nyanja imeneyo inachita mantha ndipo iyo inapiringizira mbuyo mafunde yake madzi yake ndipo Israeli anawoloka kudzera pa nthaka yowuma wakudziko lolonjezedwa. Tsopano Ambuye, lero yang'anani kupyolera mu magazi a Yesu ndipo inu mukuona kuchita uku kwa chikhulupiriro kumene ife tikukuchita pano mmawa uno ndipo mulole Satana aopsezedwe ndipo asunthire kutali ndipo mulole wina aliyense wamwenda njirawa omwe alipo ndi mmodzi aliyense yemwe mipango iyi iti ikayikidwepo. Mulole iwo njira ikatsekuke apo matenda akasunthidwire kutali ndipo muwalole iwo akayende mopitirira kunka ku dziko lolonjezedwa kukhala akusogozedwa ndi mzimu woyera lawira moto. Elekani izo Ambuye. Tsopano dalisani misonkhano mawu nkhani kuwerenga ndipo mulole mzimu woyera uwatenge mawu awa mmawa uno ndipo mokoma uwagawanize iwo kwa mmodzi aliyense wa ife Ambuye pamene ife tikukula moyandikira ku chinthu chachikulu china chake chopambana chimene ife sitili kuchidziwa. Mitima yathu yasunthidwa mwachilendo Ambuye ndipo ife tikupembera tsopano pamene ife molemekeza tikukuyandikirani inu ndi mawu anu kuti inu muatandauzire kwa ife tanthauzo lake pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu amen. Tsopano usiku uno musati muyiwale nthawi ndi nthawi yanji inu ndipo tsopano mawu uno ine ndikukhumba kuti nditembenuzire inu ku omwe muli ndi mabaibulo anu kapena mulembe izo ngati inu mukusamala kutero mumalemba kumeneve tikufuna kuti tiyankhule kuchokerapo kwa mphindi pang'ono zopezeka mu buku la machitidwe. Ife mwina tiwerenga malo awiri kapena atatu machitidwe 26:15 poyamba machitidwe mutu wa 25 ndi ndime ya 15 kuti tiyambe. Kenako ife tikufuna kuti tiwerenge machitidwe 23:11 ndipo inu mukhoza kuonjezera ndi izi ngati inu mukukhumba kutero ndi mwina mwake sindikhala ndi nthawi yoti ndiwerenge izo Afilipi 1:20 izo zonse ndi za njira yofanana mawu ofanana. Tsopano mu buku la machitidwe 26:15 ife tikuwerenga monga chonchi ndipo ine ndinati ndinu ndani Ambuye ndipo iye anati ndine Yesu yemwe iwe ukumuzunza uka ndipo ima pa mapazi ako pakuti ine ndaonekera kwa iwe kwa cholinga ichi. kuri ndi kupanga iwe ntumiki ndimboni pali modzi wa zinthu izi zomwe iwe waziona ndi wa zinthu izo muzomwe ine nditi ndidzaonekere kwa iwe kukuwombola iwe kuchokera kwa wanthu ndi kuchokera kwa mitundu omwe tsopano ine ndikukutumako iwe kuti ukawatsegule maso awo ndi kuti uwatembenuze iwo kuchokera ku mdima kupita kukuwala ndi kuchokera ku mphamvu ya satana kupita kwa mulungu kuti iwo akakhoze kulandira chikhululukiro cha machimo ndi cholowa pakati pa iwo omwe ali oyeretsedwa mwachikhulupiriro chomwe chili mwa ine pamenepo o Agripa ine sindinali osamvera kumasomphenya akumwamba koma ndinasonyeza poyamba kwa iwo aku Damasiko ndi ku Yerusalemu ndikupyola kunja konse ku gombe la Yudeya ndi iwo kenako kwa mitundu kuti iwo ayenera kulapa ndi kutembenukira kwa Mulungu ndi kumachita ntchito zogwirizana ndi kulapa mu machitidwe 23 ndi ndime ya 11 kachiwiri ndipo usiku wotsatira ambuye anayima pafupi naye ndipo anati khala wosangalala bwino Paulo pakuti iwe wachitira umboni za ine mu Yerusalemu kotero uyenera iwe kukachitira umboni ndiponso ku Roma Mulungu atawonjezera madaliso ake oyera kukuwerenga kwa mawu achisomo kwambiri oyerawa omwe ife tili nawo patsogolo pathu tsopano ine ndinali kumumva munthu akuyankhula kapena kuphunzitsa osati kale litali ndipo iye anagwirisa ntchito mawu akuti mtheradi ndipo ine ndinaganiza awo ndi mawu abwino kwambiri ine ndawambapo iwo akugwirisidwa ntchito nthawi zambiri mwa mtheradi ndiko ine ndinakayang'ana mu dictionary ya Webster malingana ndi Webster ndi changwiro mwaicho chokha chopanda malire mu mphamvu yake moyambirira chodalirapo ndipo chodalirapo ndi amen ndizo zonse mtheradi iwo uli ndicho chopanda malire mu mphamvu mauoti mtheradi ndicho ndicho changwiro mwaicho chokha ndizo zonse za icho icho chimakhazikitsa izo ndipo ine ndinaganiza icho ndi chinthu cha ulemerero awo ndi mawu odabwitsa ndipo tsopano mawu ndi ganizo lofotokozedwa poyamba ilo liyenera kukhala ganizo ndiyeno ilo limakhala mawu chifukwa iwe sumayankhula mawu ako popanda ganizo pamene ife tiyankhula mu malilime ife sitikhala ndi ganizo ndi mulungu akutenga maganizowo ndi ganizo la mulungu likugwirisa ntchito milomo yathu ife sitimaganiza kapena kudziwa chimene iwe ukunena pamene iwe ukuyankhula mu malilime ngati kuli kuyankhula kodzozedwa pamene iwe ukutanthauzira iwe sumadziwa chimene iwe ukunena iwe umangonena izi izo zonse mukuona uyo ndiye mulungu ndipo kuloseya iwe suli kugwirisa ntchito maganizo ako aku ndi mulungu chifukwa iwe umanena zinthu zomwe iwe mwawambawamba sukanati uziganizire kuti uzinene mukuona koma mawu oti mtheradi ndi chodalirapo ndipo chotero ine ndikuganiza kuti aliyense ayenera kukhala nacho chodalirapo ndipo phindu lalikulu lililonse limene linayamba lapindulidwa pakhala pali mtheradi kuseli kwa ilo zilibe kanthu chomwe icho chinali ndi mtheradi kuseli kwa icho ndipo munthu aliyense polinga kuti apindule china chake ayenera poyamba kukhala ndi mtheradi ndipo ndiko kutsiriza kwa mapeto kubwerera kupyola muichicho mbuyo kupyola muchinzake mpaka iwe utafika ku mtheradi umenewu kapena amen kapena chodalirapo chachomwe iwe uli iwe uli ndi china chake chimene iwe ukuyenera kumangirako mwakuyankhula kwina ndicho chikhomo chotsiriza ku phindu lililonse ndikuna kwake icho chikoza kukota kupyola muzinthu zambiri zosiyana mpaka icho chitafika kuchikomo chimenecho komapo pali amen kuzonse izo payenera kuti pakhale chinthu choterocho iwe sungakoze kumapitirira patsogolo kupyola mu moyo popanda kukhala nacho chimodzi inu pamene inu munkakwatira pankayenera kukhota kupyola mu malingaliro anu china chake mpaka inu munagunda chikhomo chimenecho ndipo icho chinayenera kukhala chikondi kwa mkazi wanu kapena mwamuna wanu chabwino mwina mwake iye sanali ngenge monga mkazi wa John kapena iye chabwino iye osati ichi icho koma panali china chake cha iye chimene inu icho chinakukhudzani inu mukuti iye mwina sangakhoze kukhala wokongola monga winayo kapena iye sangakhoze kukhala wooneka bwino monga winayo komapo payenera kukhala kuti pakhale mtheladi pamenepo kuti munthu ameneyo ndi wosiyana ndipo pamenepo ndi pamene iwe umagwirirapo ndipo ngati chimenecho palibe pamenepo iwe kuli bwino usati umkwatire chikhomo chimenecho mtheladi umenewo ife tikhoza kuganiza zambiri omwe anali nayo mitheladi mu baibulo momwe ife tingakhoze kutengera chotsika kupyola mtsinje wa baibulo limenelo ndikungokhala pano masabata awiri kuchokera pano ndipo nkusakhoza ngakhale kukhuza pamwamba pake ngati ife tidati tiganize za mitheladi mu baibulo mwachitsanzo ndiloleni ine ndingoyitana mmodzi kapena awiri ungowatchula mwachidule iwo yang'anani pa yobu tsopano iye anali ndi mtheladi chilichonse chinapita molakwika kwa mwamuna ameneyo mwamuna wolungama tsopano ife sitikanakhala olimba mtima kunena kuti iye sanali wolungama chifukwa mulungu anati iye anali panalibe mmodzi aliyense pa dziko lapansi wonga yobu iye anali wangwiro pamaso pa mulungu ndipo iye ankadziwa zimenezo chifukwa iye anali nacho chodalirapo iye anali nawo mtheladi pamene chilichonse chinkaoneka kuti chili mosiyana matenda anafala abwenzi ake mwina akanakhoza kunena tsopano ndiwe pamenepo yobu izo zikutsimikizira kuti iwe ukuchimwa iwe ukulakwitsa ndiyeno mabishopu anabwera kumeneko iwo ankawatcha iwo atonthozi a yobu ndipo m'malo momutonthoza iye iwo sanaone kalikonse koma tchimo mu moyo wake chifukwa mulungu anali atachita naye momwe iye anachitira ndipo ana ake anaphedwa chake chuma chake chinawotchedwa chake chilichonse chinapita molakwika ndipo ngakhale moyo wake womwe mungozi anakhala pa mulu wa bulusa zidafalikira kuchokera pali wombola mutu wake mpaka kopondera kwa mapazi ake ndi zithupsa ndipo angakhale wokondeka wake mzake wokoma mayi wa ana amenewo anati iwe ukuyenera kumutukwana mulungu ndi kufa imfa koma mu nkhope ya izo zonse yobu anali ndi mtheladi mu nthawi ya matenda ngati ife tingakhoze kokha kudzimangiriza tokha ku mtheladi umenewu yobu ankadziwa kuti iye anali atachita mwakuitana kwa yehova ndipo iye anali ndi chikhulupiriro mu chimene iye anali atachita chifukwa yehova ankachifuna icho ngati ife tikanakhoza kungochita zimenezi yehova ankafuna nsembe yotsereza kwa tchimo lake ndipo yobu osati kokha kwa iye mwini koma kwa ana ake anali atapanga nsembe yopsereza ndipo ndizo zonse zomwe mulungu ankazifuna inu mukhoza kunena ine ndikukhumba ndizo zonse zomwe iye akuzifuna lero ndizochepera kuposa zimenezo chikhulupiriro chokha mu mawu ake ndipo inu ngati inu mwapanga mawu ake mtheladi wanu inu mukhoza lonjezo lililonse la uzimu mu baibulo inu mukhoza kumangiriza solo yanu kwa ilo zimene kanthu kaya mafunde akukwapulani inu mochuluka chotani inu mukanali omangirizidwabe mtheladi wanu ndipo iye anagwiritsitsa kwa iwo ndipo pamene atonthozi ake anati iwe wachimwa iye ankadziwa kuti iye sanali atatero iye anali wolungama chifukwa iye analata chita mwakuitana kwa Yehova ndipo pamene ake yense munthu anabwera mkati ndipo anati ana ako afa wina anabwera mkati ndipo anati ngamira zako zonse zawotchedwa ndipo uko kunabwera moto kuchokera kumwamba taonani mtsutso umene omuzunza ake anali nawo iwo kuona moto unabwera kuchokera kumwamba tsopano Yobu zimenezo zikutsimikizira izo sizikutsimikizira kanthu tsopano iye sibwenza atakanthana ako Yobu ndiwe munthu wolungama koma Yobu anati ine ndikudziwa kuti ine ndachita chomwe chili cholondola iye anagwiritsitsabe mopitirira iye anali ndi china chake chimene iye akanagoza kuchiwongolera pansi ndi chimenecho iye analata chivomereza icho iye analata chita chimodzimodzi chomwe mulungu anamuwuza iye kuti achite ndipo iye anali wotsimikiza mwamtheradi chabwino ndiye pamene iye anafika pamalo amene mtheradi umenewo unagwira ndiyepo otsiriza iye anayamba kumvelera chingwe chikumangitsa chomwe chinakhala chili chomasuka chikunjanja mozungulira koma icho chinayamba kumangitsa ndipo mzimu unadza pa iye ndipo iye anayimirira pokhala mneneri ndipo iye anati ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo amen maona iye anali atamangitsa ku mtheradi wake iye anali atafika mukukhudzana iye anali akudziwa kuti iye anali atachita chomwe chinali cholondola ndipo tsiku lina iye amayenera kudzakoka kwa iwo ine ndikudziwa kuti muomboli wanga ali moyo ndipo pa masiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansi lino ngakhale mphusi za nofu ziwononge thupiri komabe mthupiri langa ine ndidzamuona mulungu iye anadziwa pamenepo ndiye mtheradi wake unazikika Abraham mtheradi akubwera pansi kuchokera ku Babiloni akuchokera ku nsanja ndi kutuluka kupita ku Shinara ndi kutuluka kumeneko komwe iye anali akuyenda ndi abambo ake ndipo mwina mwake anali mchikumbe koma tsiku lina kutali komwe mu nkhalango kwina kwake mwina mwake akutola nthuza kapena akupera kuti akaphe chinyama ngati chakudya chake ndipo kwina kwake kumbuyo mkati umo mulungu anayankhula kwa iye pamene iye anali wa usinkhu wa zaka makumi asanu ndi awiri mphambuzi isanu ndipo iye anali iye ndi mkazi wake Sara iye pokhala makumi asanu ndi amodzi mphambuzi isanu wopanda mwana alibe mwana iwo analibe mwana aliyense ndi iye mulungu anamuwuza iye iwe udzakhala ndi mwana mwa Sara koma polinga kuti uchite ichi iwe uyenera kuti udzipatule wekha malonjezo a mulungu nthawi zonse amakhala pa mangawa iwe uyenera mwamtheradi zilibe kanthu kayandiwe wachikhazikiso motani ndi lonjezolo limakhala pansi pa mangawa nthawi zonse momwe ife tingakhoze kuyimira apa ndi kudutsa nalo lemba limenelo mbuyo ndi msogolo kwa maola mugona kuti mangawa ndi omwe amatanthauza china chake iwe ukhoza kukhala wachikhazikiso monga iwe ukufuna kukhalira koma izo zili pansi pa mangawa mwalonjezo kukonzedweratu ndi zina zonse zotero zindikirani tsopano Abraham iye anakhulupirira mulungu ndipo kunawerengeredwa kwa iye kukhala chilungamo tsopano nchiyani chinthu chootsa icho chikanakhoza kukhala kuti ukomane dziko lachitukuko munthu wa usinkhu wa zaka makumi asanu ndi awiri mphambuzi isanu ndi mkazi makumi asanu ndi amodzi mphambuzi isanu ndipo anali atakhala limodzi kuyambira pamene iwo anali onse achichepere chifukwa iye anali mlongo wake mwatheka ndipo tsopano akuti akakhala ndi mwana mwa iye koma iye anali ndi mtheradi panalibe kalikonse kakanati kamusunthe iye ndipo pamene mwezi woyamba izo tizinachitike mtheradi wake unagwiritsitsa chifukwa iye ankadziwa kuti iye anayankhula ndi mulungu mwezi wachiwiri chaka chachiwiri chaka chachikhumi ndipo pa zaka makumi awiri ndi zisanu kenako pamene iye anali zana ndipo Sara ali makumi asanu ndi anayi mtheradi wake unagwiritsabe Ndipo Bible nati pamene mbiri ya moyo wake inalembedwa iye anati Abrahamu sanazandime ayi pa lonjezo la Mulungu kupyolera mukusakhulupirira koma anali wamphamvu akupereka matamando kwa Mulungu. Chifukwa chiyani? Kodi inu munayamba mwaganiza chifukwa chake iye anali mtheradi motsimikiza. Ndipo chinuchokha chimene iye akanayenera kuchita chinali kudzipatula iye yekha kuchoka kwa anthu ake ndipo Mulungu sanamudalise konse iye mpaka iye atachita chimenechi. Iye anawatenga abambo ake, abambo anafa. Iye anamutenga Loti ndipo pamene pambuyo pa Loti kudzipatula kwa Abrahamu ndiye Mulungu anabwera kwa iye anati tsopano yenda kudutsa dzikolo kumvera lonjezo pansi pa mangawa. Nthawi zonse zimayenda ndi Mulungu ndi mawu ake. Tsopano yang'anani pa tiyeni mutenge Mose. Mose wa wantchito neneri wothawa yemwe Mulungu anali atamulera iye ndipo anamupunzisa iye kunyumba yachifumu ya Farao. Ndipo Mose anatulukako ndi kupunzisidwa kwake kwa za Mulungu ndipo anali munthu woyamba iye anamupa. Ndiye kachilema kakang'ono koyamba kanabwera motsatira ndiye Mose anaotsedwa ngati afa. Chifukwa chiyani? Iye analibe mtheradi. Iye anali naokokha wake umboni wa mayi ake wakubadwa kwake. Iye anali mwana wodabwitsa. Iye anali ndi mawu a mayi ake azimenezo. Iye anali ndi mipukutu yomwe Mulungu anali nayo kuna mwake mu pepala kuna kwake pamene iwo anali atalemba ankaenda nazo izo kuti Mulungu anati adzawachezera wana ake. Iye anadziwa kuti imeneyo inali nthawi yake monga ife tikuchitira tsopano. Ife tikudziwa kuti china chake chikukonzekera kuti chichitike tsopano. Mose anadziwa kuti imeneyo inali nthawi yake ndipo iye ankadziwa kuti iye anali atasankhidwira zimenezo koma iye anali wopanda mtheradi. Mwaona? Ndipo tsiku lina kumbali ya kutseri kwa chipululu pamene iye anali atataya masomphenya amenewo Mulungu anaonekera kwa iye mu chisamba choyaka ndipo anati Mose ine ndaona kusautsika kwa anthu anga ine ndamva kubula kwawo ndi kulira kwa owagwirisa ntchito amenewo akamawalanga iwo ndipo ine ndakumbukira lonjezo langa ine ndabwera pansi kuti ndidzawawombole iwo tsopano pita uko ku Igupto. Oma anati Mose akudandaula anati ine sindimayankhula bwinobwino changa kulongosola kwanga sikuli kwabwino bwino iwo saka ndikhulupirira ine. Iye anati nchiyani tili mudzanja lako? Iye anati ndodo. Iye anati iponyere iyo pansi iyo inasandulika njoka. Anati itole iyo ndikunchira iyo inasandulikanso kukhala ndodo. Iye anali akupasa iye chitsimikizo kutsimikizira pamene Mulungu apereka mtheradi iye amapereka kutsimikizira kwa mtheradi umenewo nthawi zonse. Ndiye Mose pamene iye anali kumusuko ndipo iye anaponyera pansi ndodo pamaso pa amatsenga ndi Farao ndipo amatsenga anabwera ndipo anaponyera pansi ndodo zawo na onse. Mose sanatamange konse ndi kunena oh chabwino ine ndinali kulakwisa ine anali chabe matsenga otchipa ndipo mwina mwake ine ndinali kulakwitsa koma iye anadziwa iye anali wotsimikiza kuti iye anakumana naye Mulungu ndipo iye anayima nji tiye ndinene kuti iye anali atachita chimodzimodzi chomwe Mulungu anali atamuwuza iye kuti achite. Choteronso Yobu anali atachita chimodzimodzi chimene Mulungu anamuwuza iye kuti achite. Mose anali atatsatira malamulo ake ndiye imani nji ndipo muone ulemerero wa Mulungu. Mose anamangirizidwa kuntheradi wake kutumidwa kwake ndipo iye anayima nji ndipo pamene iye anatero njoka yake inameza njoka zina zonsezi. Mwaona? Iye anamangirizidwa kuntheradi umenewo. Mulungu anati pamene iwe uti ukawawombole ana amenewo iwe udzatipembeza ine kachiwiri pa phiri ili ndipo momwe ndani munjira iliyonse yomwe iye angakhoze adzayesa kuti akuchoseninu kuntheradi umenewo. Pamene iwo anauyamba kumene kutuluka mu Igupto iwo anapanikizidwa mukhosi momwe mwa nyanja yofira mapiri kumbali zonse zonse
anabwera uko anadutsa chigwa ndipapo panali nyanja yofira palibe njira inaso kuti athawire pamapiri palibe njira yoti athawire mbali ndipo angondo a Farao akubwera njira iyi ndimalo otani kuti uyimepo kubona momwe ndiyelekezi amakupezeketsa iwe mumalo amene iwe sumadziwa choti ungachite koma kumbukirani ngati iwe wamangiziridwa ku mtheladu umenewo uwo uli nawo iwo Mose anadziwa kuti Mulungu anamulonjeza iye kuti iwe udzapembeza pa phiriri pamene iwe kuti udzawatuluse iwo ndipo ine ndabwera pansi madzanja lako kuti ndidzawombole iwo ndi kuwakhazikisa iwo mu dziko lina ilo ndiye anakhala nacho kumenecho ndipo Mulungu anatumiza mphepo yakummawa ndipo inakupizira pamadziwo kuti achoke mpaka pansi pa nyanja ndipo iwo anawoloka pa nthaka yowuma mtheradi momwe ife tingakhoze kupita kudusa mu malemba Danieli mtheradi wake Shadireki Misheki ndi Abedenigo mtheradi wawo Davide mtheradi wake onse mtheradi Paulo anali nawo wake na Yesu mmodzi yemwe ife takhala tikuwerenga zake iye anali ndi kuyitana kokhazikika pa Khristu ndipo umenewo unali mtheradi wake ndiyo chifukwa iye sanali kuopa zachomwe Agripa akanati anene adayima pamenepo ndipo Agripa anali myuda monga ife tikudziwa ndipo chotero pamene iye anayima pamaso pa makumu awa ndi zinthu Mulungu anali atamuwuza kale iye kuti adzayima pamenepo chotero iye anali ndi mtheradi chotero iye anawawuza chimodzimodzi masomphenya akumwamba iye anati ine sindi nali wosalemekeza kwa iwo ine ndinali sindinaweruze iwo molakwika ine sindinakhalitse makhalidwe olakwika ine mwini koma iye anagwiritsako ndipo sanali wosamvera iye anachita izo mpaka pa miniti pakuti iwo unali mtheradi ndipo moyo uliwonse wokhazikika pa Khristu ndiwo mtheradi wanu tsopano tikumanireni naye iye maso ndi maso panse wopita ku Damasiko chimenecho chinali chinatanthauza mochuluka kwambiri kwa Paulo tsopano kumbukirani iye anali sikola poyamba pake iye anali mwamuna wamphamvu mu malemba koma iye anali wopanda chikhomo chilichonse koma Sanhedrini yomwe ikanamuyimira iye kumbuyo ndi dipuloma yochokera kwa mphunzisi wamkulu iye anali mwamuna wamkulu mu ntchito yake koma iye anali kugwedezeka chinthu chokha chimene iye anali nacho mtheradi wake ukanakhala kokha wamphamvu monga bungwe lake linalili ndimo mwamphamvu monse iye akanakhoza kukhalira ndipo iye anali akugwira ntchito mokhulupirika kunka kuchimenecho ndipo iye anali akuwatenga Khristu ndi kumawamanga iwo ndi kumawapanga chipongwe iwo ndipo ngakhale kumugenda Stefano nendiuganiza kenako mu moyo wake chifukwa chimene iye anapitira ku Yerusalemu pamene mneneri anamuwuza iye usati upite mpaka kumeneko Paulo pakuti unyolo ndi ndende zili kukuyembekezera iwe ndipo Paulo anati ine ndikudziwa zimenezo koma ine sindikupita kokha ku Yerusalemu monga mboni koma ine ndikupita kumeneko ndipo ndine wokonzekera kufa chifukwa cha Yesu Khristu pakuti iye ankadziwa chimene iye anali atachita ndipo chikhumbo chake chinali kuti asindikize umboni wake ndi magazi ake omwe kufa wofera chifukwa iye anali atapha mmodzi wofera a Mulungu ndipo tsopano iye anali pa ulendo wake pansi kupita ku Damasiko ndi maphunziro ake onse anakhala pansi pa mphunzisi wamkulu amene Gamalieli ndipo momwe kuti iye anali adaphunzisidwa mu chipembezo chonse cha Chiyuda ndipo komabe ndizo zonse iye anali wofowoka ndipo iye anali wopanda kukhoza kochitira zinthu zina ndipo zonse mwadzizizi apo panali kuwala ndikubangula mwina mwake ndi bingu ndipo iye anakanthidwa ndipo anagwera pansi ndipo iye pamene iye anayangʼana mmwamba apo panali kuwala kukuwala kumene kunamuchitisa khungu maso ake ndipo chinali chinthu cha chilendo bwanji chimenecho panalibe wina aliyense anakuona kuwalako Saulo yekha ndipo kunali kwambiri kwenikweni kwambiri kwa iye mpaka iko kunapangisa khungu maso ake iye samakhoza kupenya kwa khungu kwa thunthu ndi lawi la moto limenelo likuwalira pa iye mu nkhope yake yomwe ndipo iye anambali uli kuti Saulo Saulo chifukwa chiyani ukundizunza iwe ine iye anati ambuye ndinu ndani iye anati ndine Yesu ndipo ndikuvuta kuti iwe uzimenyana ndi zisonga izi uka tsopano ndipo upita ku Damasiko ndipo kumeneko mmodzi akatumizidwa kwa iwe ndiye pamene iye anauka kuchokera pamenepo ndipo kumeneko kunali mmodzi mneneri uko mu mzinda yemwe anamuona umasomphenya pamene iye anali kupemphera ndipo iye anadza Ananiya anadza ndipo anafika kwa Saulo anasanjika manja ake pa iye ndipo iye anachisidwa mwa machiriso auzimu iye anauka pamenepo anabatizidwa kusamba kuti achoke machimo ake akuitana pa dzina la Ambuye ndiyeno iye anali nawo mtheradi iye sanalinso yemwe uja zitachitika zimenezi iye anapita molunjika kuchokera pa mpingo kupita ku mpingo wina kuchokera pa malo kupita ku malo ena akuyesera kuti azichimanga icho chimene iye anali atayesera kuti achiphwasulire pansi momwe fuko momwe dziko la chikhirisitu mmawa uno likusowera mtundu wotero uwo wa mtheradi iwo amene amatenga zikhulupiriro ndi miyambo ayesera kuti ndi chiphunziso cha anthu kuti anyozetse mawu a mulungu kuti akhale omweyo dzulo lero ndi nthawi zonse iwo akusowa mtheradi chowachitikira cha kukomana pa njira ya ku Damasiko mulungu wamoyo yemwe angakhoze kuchiza odwala ndikuukisa akufa ndikutulusa ziwanda mtheradi weniweni Paulo anadziwa kuti china chake chinachitika panalibe wina aliyense akanakhoza kuchichosa icho kwa iye panalibe chilichonse ankachilabadira iye anali atamangirizidwa ndipo icho chinali chimenecho malibe kanthu kaya pabwera chiyani iye ankadziwa kuti iye anali womangirizidwa moyo wokhazikika pa Khristu moyo amene iye anali ataukhala unali moyo wosiyana tsopano kumbukirani iye anali atakhala munthu wachipembedzo ndipo kwa ena a inu anthu mmawa uno ndipo ine ndikudziwa kuti inu mukuzindikira kuti tepiyi yakhala ikupangidwa ikaseweredwa mu fuko lililonse pansi pa miyamba pafupifupi kuzungulira dziko ndipo ena a inu anthu omwe muli pano mulipo ndiwe ena inu kunja kumene matepi ati adzakasewereredwe mmafuko ena ndi otanthauzira kupereka izi ku mitundu ya ku Africa mbuyo kwa akafula ndi kwa onse kuzungulira ndi kwa inu atsogolera achipembedzo omwe mwangopeza kumene maphunziro a Baibulo inu mwazitenga izo mwakaimidwe kambiri yakale ndipo mwina mwake wokhoza kufotokoza zinthu zonse izi koma ngati inu mulibe mtheradi mulibe chokuchitikirani ndipo ngati chokuchitikirani chimenecho chomwe inu mumadzinenera kuti inu muli nacho chimakupangisani inu kukana kuti mawu aliwonse izi sali basi woona kwa mpingo lero monga iwo analili kale ndipo inu mukudalira pa digiri yanu ya bachala ya luso kapena chilichonse chimene inu mungakhale muli nacho ngati inu mukudalira pa maganizo a bungwe lanu lomwe likanati masiku azozizwisa anadutsa ndipo ife tilibe machiriso auzimu ndipo ubatizo wa mzimu woyera monga iwo analandira pa tsiku la pentekosite ndi wa anthu alero ngati ndizo zonse zomwe inu muli nazo mʼbale wanga ofunika mlongo inu mukusowa chokuchitikirani chapa njira ya ku Damasiko inu mukusowa kuti mukomane naye mulungu wamoyo uyu kumene inu osati kokhaganizo lopeka chabe mu malingaliro anu osati kunjenjemera kwina kapena mtundu wina wazotengeka koma chophunzisidwa ndi chokuchitikirani chachenicheni choona Yesu yemweyo yemwe anayenda mu Galileya ali wamoyo lero ndipo wamoyo kwa nthawi zonse ndipo iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse mtheradi kuti inu simukusowa kuti mutenge chomwe wina aliyense anena inu mukuzidziwa kwa inu eni osati kutengeka kwina kwake ndipo ngati kutengeka komwe inu muli nako ndipo ngati wina wake iko mwina kukhoza kukhala kuli kutengeka kwenikweni kwa mbaibulo ndipo wina wake akanayesa kukufotokoza iko mokuchosa kwa inu kunena kuti zinthu zimenezo zinali mu tsiku lina lake kalani osamala izo ndizona kalani osamala koma ilipo njira yori muzi wile yese nizo ndi mau ndicho chojambulidwa kali nyumba ikupitilira mosiyana ndicho jambulidwa womanga ayigwesera iyo pansi tikuyimanganso iyo koma iyo iyenera kupitilira mofanana ndicho jambulidwacho zilibe kanthu kuti chokuchitikirani chanu chili ndiye ngati china chake mwa inu chikukuuzani inu kuti baibulo limenelo silililoona mphamvu ija ya mulungu atumwi aneneri ndi aphunzitsi ndi abusa ndi mphaso za mzimu sizili basi zofanana monga izo zinali pamene izo zinkaendelera kupyola mwa atumwi aja apa Pentekosti pali china chake cholakwika ndi mtheladi wanu iwo kuyenera kumangirizidwa ku chikhulupiriro cha chipembezo mmalo mwa ku baibulo la mulungu pamene iye anati zonse kumwamba ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu anga sadzalephera konse penyani chomwe mtheladi wanu uli inu mukhoza kukhala wotsimikiza mwa mtheladi kuti inu muli muchiyanjano chabwino ndi mʼbusa ndipo mukhoza kukhala wotsimikiza mwa mtheladi kuti inu muli muchiyanjano ndi mkulu wa mpingo wa mʼbomalo ndipo mukhoza kukhala wotsimikiza mwa mtheladi kuti inu muli muchiyanjano ndi bishop kapena munthu wina wamkulu mu mpingo wanu koma ngati inu simuli mtheladi wanu suli yesu khristu pakuti pa thandwe ili ine ndidzamangapo mtheladi wanga ndipo zipata za gehena sizidzawulaka iwo vumbuluso la uzimu la yemwe iye ali ndikudziwa chabwino oh tsopano pamene inu mukhala monga Paulo kukhala ndi mtheladi womwewo umene iye anali nawo moyo wokhazikika pa khristu ndi moyo wosiyana ponso umene inu munayamba mwakhalapo nawo ndipo iwo mwina ukhoza kukhala moyo wachipembezo kwambiri umene inu mumakhala oh ine ndawamvapo anthu akuti tsopano iwo ali achipembezo kwambiri zimenezo zilibe kanthu kamodzi kochita ndi zimenezo ine ndaona kumene zipembezo zambiri zodzipereka kwambiri ndali zambiri odzipereka kwambiri kuposa momwe anthu achikhristu alero amadzinenera pamene mayi angakhoze kutenga mwana wake wonenepa wakuda pafupi utali wachoncho ndi kumuponya iye mukamwa yang'ona chifukwa cha chikondi cha mulungu wake ine ndikudabwa ndimodzipereka chotani chikhristu chii pamene munthu angakhoze kudzipereka yekha mwa njira yotero kulowetsa mbeza zikwi kupyola muthupi lake monga choncho atapachikika ndi mipira ya madzi ndikumukokera iye pansi monga choncho ndikuyenda kupyola pa dzenje la moto kuchokera pano mpaka ku mapeto akachisuyu mbuyo ndi mtsogolo ndipo iwo udatenda moyera akukupizira monga choncho mwa nsembe kwa mulungu wake chifano pamenepo chili ndi maso amiyala yodula mwa icho ndi zina zotere ine ndikudabwa pamene chikhristu chili kotero musati muganize kudzipereka kudzipereka sikulizo kudzipereka ndi kwabwino ngati iko kwayikidwa pa chinthu cholondola monga dokotala akamapereka mankhwala iye akhoza kupasaninu aseni modzipereka ndipo iye akhoza kupasaninu chidulo cha safuliki modzipereka inu mwina mukhoza kukhala ndi dongoso lanu litalembedwa molakwika ndipo inu mukhoza kuzimwa izo modzipereka koma zimenezo sizili zipulumuse moyo wanu mwaona ayi bwana iwe uyenera kumadziwa chimene iwe ukuchita ndipo chilichonse chosiyana ndi mawu a mulungu ine sindikusamala chomwe icho chili ndi utali wa momwe icho chakhala chilili icho chikanali cholakwika Petulo anapatsa iwo dongoso la muyaya pa tsiku la Pentekosite iye anati lapani mmodzi aliyense wa inu ndipo batizidwani mu dzina la Yesu Khristu mwa chikhulupiriro cha machimo anu ndipo inu mudzalandira mphaso ya mzimu woyera pakuti dongosolo ili lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo omwe ali kutali kwambiri ngakhale mwakuchuluka kwa omwe ambuye mulungu wathu adadzawayitane ndikokulondola ndi dongosolo la muyaya tsopano wazamankhwala wina wopanda pake akhoza kutenga zimenezo ndikukuphani inu mwaona ndithudi inu mukudziwa mumakhala muli muyezo wachiphe wochuluka mu dongosolo choti chiphe jeremusi ndipo dokotala amadziwa basi kuchuluka kwake kungakhale thupi lanu lingakhoze kupirira nacho ngati iye achulukisamo chiphe icho chingakupheni inu ndipo ngati inu mulibe chokwanira cha icho ndiye iwo akuchitira nchiyani sizikuchitirani inu ubwino uliwonse kuti mumwe mankhwalawo iya madziwa chimene tubiranu linga koze kupirira nacho tsopano ndipo momwe dongosolo la mulungu ili liliri zibe kanthu mochuluka chotani wina wakatanena kuti ziyenera kumachitidwa mwanjira iyi kapena njira iyo musati mukulupirire zimenezo pamene inu mwatsatira mawu chimodzimodzi mpaka kulemba ndi zomwezo tikakulondola kwiritsani kwa iwo tsopano ife tili nawo awo amene amati inu muyenera kukonkhedwa iwo ali nawo awo omwe amati inu muzigwiritsa ntchito maudindo a Atate Mwana ndi Mzimu Woyera mulibe zinthu zoterozo mu baibulo mulibe malo oterowo omwe aliyense anayamba kubatizidwapo mu baibulo mwanjira ina iliyonse pambali pa dzina la Yesu Khristu iyo ndi mbalume yomwe inawonjezeredwa mu mpingo wa Roma Katolika ndipo yatengedwa konseko kupyola mu miyambo ife tikunda zimenezo siku koma zindikirani ndiye mkati mwa izo zonse dongosolo likutsalirabe ndicho chifukwa ife tili ndi wana ambiri odwala chifukwa iwo sakumvetsera kuchomwe dokotala ananena teradi pamene inu mwamangirizidwa kwa iwo ndi zomwezo ndi woma wa mulungu iwo sangakhoze kulephera moyo wokhazikika pa khristu achipembezo kwambiri koma uwo sunali wokhazikika pa khristu ambiri a ife tili ndi zimenezo lero ndipo pamene inu mupeza moyo wokhazikika pa khristu uwu iwo umakupangisani inu kuchita zinthu zomwe mwawamba simukanati muzichite iwo umakupangitsani inu kuchita mosiyana kuposa momwe mwawamba mukanachitira ine sindikutandauza kuchita mopusa ine ndikutandauza kuchita mwamzimu china chake chomwe chili chenicheni china chake chomwe chili choona ndipo pamene inu mumuona wina wake akuchita mopusa inu mudziwa kuti iwo akungodziveka china chake iwo akungoyesa kusanzira kumene chinthu choona icho chili pamene inu muona dola yoona mizira mukumbukire kuti ilipo dola yabwino imene iyo yapangidwira kuchokerako maona pamene inu muona choona mizira chili mwamtheradi mthunzi kwa china chake chomwe chili chenicheni ndicho china chake chimene chimene chili choona chakopedwa kuchokerako zindikirani icho chimakupangisani inu kuchita zinthu zomwe mwawamba inu simukanati muzichite oh icho ndi china chake iwe umakhala wotsimikiza iwe umakhala wotsimikiza kwambiri za icho pamene iwe upeza mtheradi uwu iwe umakhala wotsimikiza za icho iwe sumatenga chimene chomuchitikira wina wake ndicho chifukwa chikhristu chakhala monga wana ang'ono mu baibulo ndipo osati mundikhulukire ine ana ang'ono mu sukulu iwo amayesera kuonera wina kuchokera kwa mzaka ndipo ngati munthu ameneyo ali kulakwisa chinthu chonsecho ndi cholakwika mukuona inu mumakhala ndi mulungu wonse wa iwo wolakwika oma musati muzionera kumanani naye iye inu weni mzanga wabwino wa ine wayima kumbuyo uku ndi wakale ndi mwana wa bwanawe wa ine mzanga wa utali wa moyo jimkulu wa ng'ono chabwino pambo ake ndine linali tinakulira limozi mu sukulu ndipo ndi munthu wabwino bwanji jimu wang'ono ndine tikupemphera mowirikiza kuti jimu wamkulu adzakhale mkhristu wokhulupira weniweni ndipo jimu wang'ono ndine tinali kuyankhula dzulo zakumene ife tinamupeza mulungu mu nkhalango ndikumuona iye muchilengedwe ndipo ndikumene inu mumamupeza iye chifukwa iye ndi mlengi ndipo iye ali muchilengedwe chake ndipo ine ndikukumbukira jimu ndi ine tinkakonda kupita tikafuna kupita kukasaka ndipo pamene usiku ubwera chabwino ife tinkakonda kupita kumusi kutenga njika zathu ndi kukwera chotsika msewuwo tinkaopa pafupi kufa kuti tiduse manda ngati kwayamba mdima ndikupita kumusi ndikukadzipezera ife chisonongo cha ice cream ndipo jimu ankakonda kuombera pulu tsopano ife tinali anyamata achabe khumi ndi ziwiri usinku wa zaka khumi ndi zinayi ndiyeno jimu ankakonda kukhala pamenepo ndikumawerenga mabuku anthano zakusaka ndikutchera misampha ndipo ine ndimakhala pamenepo ndikumaganizira mwaona pafupi ndipo tsopano ena anyamatawo amakhoza umandiona ine ndipo ine ndinkakhoza kuona kanyumba kakang'ono kwambiri pena pake ndipo ine ndinkakonda kunena kuti nyamata kameneko kakanakhala kanyumba kabwino kuti ukhale nako mu mapiri ndiko ine nthawi zonse ndinkalota kuti tsiku lina ine ndikanadzakhala ndikanyumba mu mapiri gulu lalikulu la galu ndi mifuti ina ine nthawi zonse ndinkaganiza ngati ine ndikanati ndikhale nayo ya sate mwina mu nthawi yanga ndinkaganiza ndimotani momwe mu dziko ine ndikanati ndidzakhale nayo mfuti yaing'ono ya sate ndipo tsiku lina nditayima ndikuyang'ana pa khoma langa ndipo kuona pamenepo yina ya mifuti yabwino kwambiri yomwe ikanakhoza kugulidwa ine ndinaganiza chisomo chodabwiza ine ndinaganiza ine ndidziphunzisa ndekha kuombera ndikumaombera bwino ndiyeno mwina mwake nthawi ina kutenga ulendo wopita mmapiri msaki wina wabwino akanati azidzanditenga ine momutsatira basi kuti ndikhale monga ngati chifukwa iye mwina akanafuna kuti aziteteza moyo wake mwina mwake kwa chimbalangondo cholusa iye akanakhala otsatsimikiza kwambiri munthu wina wolemera akanati azidzanditenga ine momutsatira kungoti kuti ndizipita palimozi ndi iye kukakhala ngati wotetezera thupi lake mwina mwake tsiku lina ine kufika podzakasaka mu africa ngati wotetezera wena ngati ine ndikanakhoza chabe kuphunzira ndicho chinthu chokha chimene ine ndikanakhoza kuchita ndikuphunzira kuti ndikhale woombera wabwino wodekha oh ndipo ine ndinaganiza mulungu taganizani za zimenezi inu mandilola ine kukasaka pa dziko lonse ndi chinthu chodabwisa bwani Jim ankakonda kukhala ndikumawerenga buku ndipo ine ndinati Jim iye anati ine ndimakonda kuwerenga za izo ine ndinati Jim icho ndi chimene mwina wake anachita ine ndikufuna kuchichita icho ine mwini ine ndikufuna chondichitikira pamene ine ndinabwera kwa Khristu ine sindikanakhoza kutenga chomuchitikira cha wina wake ine ndimadzifunira icho ndekha ine ndikukumbukira pamene ine ndinawerenga la Zen Gray Lone Star Ranger. Ine ndinapweswa masaja awiri kapena atatu amayi kuwakwera kuzungulira mnyumba ndi kuthamanga pamene ine ndinali pa kavalo watsache la chizolowezi uyu ine ndinawerenga nthano ya kaswiri wachandamale chapatali ndimomwe iye anabweresera chilungamo ku Big Ben ndiye ine ndinawerenga nkhani yopeka ya Edgar Rice Burroughs ya Tarzan and the Ape maya anali ndi chiguduli cha ubweya chakale chiguduli cha chikopa chakatumbu kapena china chake chimene akazawa wafeni analata wapasa iwo kuchokera pa moto ndipo icho chinayalidwa ku chipinda chawo ndipo ine ndinachichotsako chiguduli chimenecho maya anadziwa kuti mphepo sinachikupizire icho kunja ndipo ine ndinachichotsako icho ndipo ndinachidula icho ndipo ndinadzipangira ine suti ya Tarzan ndipo ndinkakhala mu mtengo ine ndinkakhala theka la nthawi yanga mu mtengo kunja mu suti ya Tarzan chifukwa ine ndinali nditaona chimene iye anachita ine ndinkafuna kuti ndizichita izo inenso koma tsiku lina mwachisomo cha mulungu ine ndinafika popeza buku lenileni Bible nyimbo yanga ndi nkhani yakhala ili kuti ndikhale monga Yesu pa dziko la pansi ine ndikufuna kuti ndikhale monga iye ine sindikufuna kuti ndikhale bishopu kapena munthu wina wamkulu mu mpingo papa wina kapena wansembe wina ine ndikufuna kuti ndikhale monga Yesu mteradi izo zimakupangisa iwe mosiyana pali china chake za izo kuti uwerenge mawu ake ndi china chake mu mtima wako chomwe iwe umakhumba kuti ukhale monga iye ndiwe wotsimikiza zili monga mteradi kwa khristu mteradi kwa mkhristu uli monga iwo ndizo monga nangula mungalawa inde inu muyenera kuti mukhale nawo mteradi ndipo ngati Khristu ali mteradi wanu zili monga nangula yomwe pamene inu nyanja ili yaukali kwambiri ndipo ngalawa ili pafupi kuti imire ndipo inu chiyembekezo chimodzi chokha chimene inu muli nacho ndikuponya nangula ndiyeno ngati ngalawayo ikukankhidwa mwaona ngati nangula igwira ngalawayo ino mukudziwa ife tili ndi nyimbo nendayiwala dzina la wolemba tsopano koma nangula wanga akugwira monga nyamara wangono, monga ipenda izambiri italingalira, akulu sakaiti, iwe suma kwaza kuona gali konse, koma iye, anali ndi jingwe, ndipo anu amadusa pafupi, ndipo ankati, kwa iwe uchita chiani mwanawe, iye anali, ine ndikulu sakaiti yanga, iye anati, mchiani uli nacho mudzanja lakocho, iye anati, chingwe, anali kaiti yo ilikuti, anali inesindi kuiona iyo. Chabwino, iwe ukudziwa bwanji kuti iwe ukuulusa kaiti. Yanali, ine ndikukoza kuimvelera iyo. Iyo ikukoka. Mukuona, pamapeto achingwe chimenecho, panali mteradi. Manjira yake yaing'ono, kaiti imeneyo, inali mteradi wake, kodeo iye, akanakoza unena kuti, iye anali kuulusa kaiti. Ngakala iye, sama kwaza kuiwana iyo, koma iye anali atagwira jina chake chimene chinali chitagwira ku iyo. Ndimo momwe munthu, pamene iye wabadwa kachiwiri mwamzimu woyera, iye wagwira jina chake chimene chili ndi nangula kutali uko, ndipo mikundo simamugwedeza iye. Iye amadziwa kuti iye ali bwino, iye wazikika, chabwino. Tsopano, ngalife tili mukhungwa lathu laling'ono, likuyandama kudusa pa ulendo wakachetechete wa moyo, monga wandakatulo wotchuka ananena kuti, moyo simaloto wopanda kanthu, ndipo moyo ndi wakufa umene umagona, ndipo zinthu sizili momwe izo zimaonekera, moyo ndi chenicheni ndipo moyo ndi chikole, ndipo manda ake sali mapeto ake. Pakuti iwe ndiwe fumbi, kufumbi udzabwelera, sizinali kunenedwa za moyo. Oh, ine ndikuganiza izo ndizokongola kwambiri. Tsopano Longfellow analemba Salomo limenelo la moyo, maona? Amene ukupalasa pa ulendo wakachetechete wa moyo. Pakuti mbale wosidwa ndi wangalawa yosweka, pakuona atagwira mtima kachiwiri, maona? Tsopano ife takwera, kupalasa pa ulendo wakachetechete wa moyo. Ndipo Khristu kwa ngalawa pa mikundo ya nthawi. Pamene mikundo ifika pa wirima, ndipo iyo ikukangidwa ya ukundi uko. Ndine wosangalala, ndili naye nangula yemwe akugwira mkati mwachophimba kutsidya kwina kwake. Ngakhale imfa iyo yokha singakhoze kukupatulani inu kuti muchoke kwa iyo, iwe wamangiriridwa ku mtheradi wako. Khristu ndiye nangula watu. Iye ndi chiyani? Iye ndiye mawu. Pachiyambi panali mawu. Ndipo mawu anali ndi Mulungu. Ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anapangidwa thupi ndipo anakhala pakati pathu. Ndiye pamene ife tidziwa kuti zochita zathu zili chimodzi-modzi ndi mawu. Ife tikudziwa kuti kuphunzitsa kwathu kuli kwangwiro ndi mawu. Osonjezera kalikonse kapena kutengapo kalikonse. Mawu okha. Ndipo ife tikuona zotsatira zofanana. Zimene wena omwe anazikika ku mawu omwewo zikukhala moyo mu moyo wathu. Ndiye nangula wanu akugwira. Moyo wa Khristu ukukhala ukudzichulukisa mwapafupifupi njira ya thupi kupyolera mwa inu monga izo zinali mwa Khristu. Chifukwa uyo anali Mulungu mwa Khristu akuyanjanisa dziko lonse kwa iye mwini. Ndipo inu mukuona Mulungu mwa inu yeni akugwirizira muyezo omwewo pa mawu. Chimozimozi basi momwe Yesu anachitira. Ndipo inu mukuona moyo wake. Ntchito zimene ine ndikuzichita, inu mudzazichita nanunso. Iye amene akhulupirira. Osati iye yemwe adzipangisa kukhulupirira. Iye yemwe akuganiza kuti akukhulupirira. Koma iye amene akhulupirira. Iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndizichita, adzazichita iyenso. Chifukwa chiyani? Iye ali wozikika ku thandwe lomwelo. Thandwe linali chiyani? Mawu nthawi zonse. Iwe wazikika pamenepo. Ndiyo nyenyezi yako ya kumpoto. Pamene iwe watayika pa nyanja. Mukudziwa, ife tilinazo nyenyezi zambiri. Koma ilipo nyenyezi imodzi yokha yoona. Ndipo iyo si imasuntha. Ndiyo nyenyezi ya kumpoto. Chifukwa iyo imakhala pakati pa dziko lapansi. Zipeka ndukaya inu muli kuseli chozondoka paliponse pamene inu muli nyenyezi ya kumpoto imeneyo ili momwemo basi. Iyo ndi nyenyezi yanu ya kumpoto. Tsopano, inu mukuona zilipo nyenyezi zambiri zomwe zimasunda chokera pamalo kupita pamalo. Koma ngati iwe uli mkali pa nyanja bwanji, munthu wa pa nyanja aliyense amadziwa, kapena msaki aliyense yemwe amayendayenda mu nkhalango, amadziwa kuti nyenyezi ya kumpoto yako ndi yako. Ndi malo ako, ndi zozonse. ndiye ilimonga yako yako kampasi yako kampasi yako singali roze kumasi kapena tubitala kapena kuna kwake iyo izi roze kunyenyezi yako mpoto chifukwa chiyani iyo ndi mteladi wako. Oh my, zini vilani, mteladi wako. Oh, inenda dindi, nene jina jake, inendi kumvele la ito, chikubela abe. Zini vilani, inendi kumvele la mwanyi pembezo kwa mbili pandawile. Chifa ichi, ndichi simiki zero. Zini vilani, kampasi yako, inga kose kuloza kunyenyezi yako mpoto yoka. Ndiwa maloka, oma iyo inga kwaze kulozako. Gali iyo ili kampasi yona, iyo isikunda nyenyezi ya kumpoto nda izonse. Ndikulonjwa na kumeneko. Iye, gali numuli na onzi mwoyela, iyo inga kwaze kuloza kumauoka. Iwo sutaloza gonse kuchipembezo. Iwo sutaloza gonse kuchikulupiriro. Iwo sutaloza gonse kutali kwina kwake. Iwo utaloza malunjika kumau. Ine nikumvelera ngati ndifule. Zinikirani ndi china chake mkati mwa munthu timatukula. Pamene iwe uona nyenyezi yako ili kutsidya uko Yesu Kristu mau ndipo iwe umaona mzimu umene uli mwa iwe sumalola iyo kusundira kumanja kapena kumanzere. Uyo ndi mmozi yekha yemwe angakhoze iye amabwera kuti adzatenge zinthu za Mulungu ndi kuti azisonyeze izo kuzionetsera izo. Ndipo Yesu anati iye adzachita chimodzimodzi basi zinthu zimene ine ndikunena. Ya daulula kwa inu zindu zomwe ziri mkuta. Kukusonye zani inu patsogolo bandawi. Izo zisana fige pamenepo maona. Ya dalenga zindu zomwe ziri zanga. Ndipo adazi sonyeza izo kwa inu. Ndieno ya da kusonye zani inu zindu zomwe ziri mkuta. Yohan 15. Kujibeti wana kuti. Iya masonyeza zindu. Ndipo iye amalenga zindu zomwe ziri za Mulungu. Ndipo zisonyeza izo kwa inu. Ndipo iye ataulula kwa inu zinthu zomwe Yesu ananena mwakuyankhula kwina iye adzapangisa chinthucho kumveka. Vikani mwa njira imeneyo mungodya usiku uno chifukwa ndizo zomwe titi tizigwirise ntchito mukanthawi pang'ono kupangisa kutsimikizira kupangisa izo mosalephereka mwaona. Ndiye inu mumadziwa ngati inu nyenyezi yanu yakumpoto yomwe ili mau kwa Khristu aliyense. Chini chose chosiana kwa mau, penyani, jilole nine ndikuze ninu jini china, mbeselani kwa izi, mwacheru, ili ndi kumbuluso la tundu na uzimu la Mulungu, chifunio chake ndikuza kwa Khristu, ndi jini chose chagona kumene mubuku hili, litatsirizidwa. Ndibonga, ndi jini chose chikuko kaninu, kuli mchoke kuhicho, ponyelani kampasi meneyo kutali. Chifuka iyo, ndi chikulubi ojoka. Iyo, ilikoka bu, ndi pepa la chabe. Yome inu, mungunyamu na mtumbalanu. Mulinacho, mutajipachika, mchipinda chanu. Chini mfelemu, ndi chikulubi ilo. Andu, pesa ni kampasi. Yome, iku kasi kiteni inu kumau. Amen. Inu mkusini gila, pamene, chomu chitika iji jina mkunda Paulo, iya napita mpaka mu ikubutu ndi Arabia kwina kwake, ndipo anawelenga zaka zitatu. Uleme lelo. Iya nkani na kutakele, watimigisa. Ndipo pamene iya anaona, pamene nzimu oyela ona mlondolela iye, mau ndi mau, iye akinakosa kulemba bukuli chala Hebri, ndipo asonyeza Ayuda ameneo. Ituri, chifajiani, iye anakazi kika, kampasi jayanzi moyela, inamugia iye panyenyezi ya kumpoto imene. Sono nga ninu, muli nato jina take chukukuko kela ninu, kumbali kwa iyo, inukulibwino, mujisie chochoka. Ndiko, iyo, utakulozelani kumau wake, ndipo kumau wake okoka, chifanzi moyela unabwela, kuni utaone sele kapena kutsimikizira, lonjezo la Mulungu. Palibe chikupiro chili chidzachita zimenezo. Palibe bungwe liti lidzachita zimenezo. Palibe zimphamvu kapena kalikonse kangakhoze kuchita izo. Mzimu oyela okha mwa mau. Ndipo iwo ndiwo nyongolosiyo. Tsopano inu mukatenga mbewu ya tirigu. Mbewu yokongola ya tirigu. Koma iyo singakhoze kuchita kalikonse. Iyo ndi yakufa mpaka nyongolosi itabwera mwa iyo. Ndiye iyo imabala mbewu zambiri za tirigu. Ndipo Khristu ali moyo umeneyo, mteladi umeneyo. ngaridi gusaka landinte lari umene omaiye iye sadzauka konse ngaridi gwamene yali ventelari umeneo mwina mwakali wokongola chotero nthawi zonse kunja koma iye sangakhoza kukhala moyo chifukwa mulibe kali konse mwaiye kodi akhalire moyo nako koma pamene iye apeza mtelari umenewo iye akhoza kuyangana mu nkhope yotsutsa onse ndi kunena ine ndidzauka kachiwiri chifukwa chiyani chifukwa iye wapeza mtelari iwo uli mwa iye iye ayenera kuti auke kachiwiri ndipo pamene iye ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga akakhala mwa inu ndiye mupembe chimene inu mukufuna iwo mtelari umenewo koma ngati inu muli ndi zikhulupiriro ndi china chilichonse chidamangirizidwa mu icho inu simungakhoze kusakaniza mafuta ndi madzi. Inu mukhoza kungotenga ndi kuziswa izo mwa njira iliyonse yomwe inu mukufunira kutero. Izo sizidzakhoza kusakanizikana konse chifukwa ndi zopangidwa ziwiri zosiyana. Ndipo inu simungakhoze kupanga chikhulupiriro ndi Baibulo zosiyana kwa Baibulo kusakanizikana. Inu simungakhoza kupanga bungwe ndi chipembedzo chobadwa mwaufulu kapena chipulumutso chobadwa mwaufulu kusakanizikana pali modzi chifukwa motsimikiza Mulungu amachita kokha ine ndati ndi zinene izo muli monse Mulungu samaswa konse dongosolo lake iye sangakhoze kuliswa chifukwa iye ndi wopanda malire ndipo ine ndikuzindikira inu mukudziwa ine izo zimapira patsogolo pa anthu ambiri maona koma Mulungu sangakhoze kuswa dongosolo lake iye sangakhoze kuchita china chake tsiku limodzi ndikuchisintha icho ndikuchita china chake ndikunena kuti iye anali akulakwisa tsiku lijali Mulungu samachita ndi magulu a anthu Mulungu amachita ndi munthu pa yekha chifukwa anthu ali ndi malingaliro osiyana iye ndi womangidwa mosiyana mu chibadwa ndipo Mulungu amayenera kuti amutenge munthu ameneyo ndikumusokoneza iye pamenepo ndikumukokera iye mozungulira kuchokera ku mwini wake mpaka iye atamufikisa iye kuchikhalidwe chake ndiyeno Mulungu amachita ndi munthu ameneyo penyani konse mmusi kupyola mu mibadwe Noa ndi Mose aneneri osadawiri aiwo pa nthawi imodzi modzi mowirikiza njira yonse mmusi kupyola mu mibadwe chotero ngati inu mukuti mu nyinji wa upungu muli chitetezero penyanizo monga ine ndinalalikira kuno osatikale litali kukachisi uko kunali Ahabu ndipo uko kunali Yehosafati ndipo iwo anali kupita ku Ramoti Giliyadi kuti akawakankhire mbuyo mwachikhadzikiso iwo anali kulondola dzikolo linalidi la iwo ndipo mdani Asiriya kumeneko anali kudzazisa mimba za anawo ndi tiriku yemwe Aisraeli akanayenera kuti azidya chuma chopasidwa ndi Mulungu mwachikhadzikiso kwambiri izo zinkaoneka zabwino pitani ndi ine ndipo tipite kumeneko ndipo ife tikawakankha iwo achoke mu dzikolo chabwino izo zikumveka zabwino kwambiri mwachikhadzikiso izo zinali zolondola koma kachitidwe kakeko Yehosafati pokhala munthu wabwino anati koma kodi tiri kuyenera ife kufunsira kwa ambuye zoona Ahabu wobwerera mbuye uja anati chabwino zedi wokhulupirira wammalire inu mukudziwa anati o ndithudi ine ndikatayenera kuganizira za zimenezo ine ndili nawo anenera chihebri mazana anayi aiwo omwe ine ndimawadyetsera wasamalira iwo ndiwo opambana omwe alipo mudziko ife tiwabweresa iwo kuno ndiponsa iwo palimodzi ndi mtima umodzi anati pitani kumeneko ambuye ali ndi inu mwachikhadzikiso iwo anali kulondola koma iwo anali asana kugwire mtelati umenewu ndiye pamene iye anati kodi uko kulibe mmodzi winanso anati inde alipo mmodzi wina koma ine ndimadana naye iye iye anati iye nthawi zonse amanena zoyipa za ine maona nthawi zonse kumanena iye akanakhoza bwanji kumanenera zabwino pamene mawu onse Eliya yemwe anakhalapo iye palibe anati kwa Ahabu agalu adzanyambita magazi ako tsopano mneneri wotsimikiziridwa uja akanakhoza bwanji kunena chilichonse chomwe sichinali chifuniro cha Mulungu ndipo momwe akanati agalu asamudyere Yezebeli ndipo ndowe zikanati zidzakhale pa minda kotera kuti iwo sakanati azinena kuti apa pagona Yezebeli ndi tembelero monga limenelo pa munthuyo wina wake akanakosa bwanji kudalitsa ndimomomwe izo zilili lero munthu angakose bwanji kudalitsa zinthu izi zimene zikwatengera anthu motalikira kwa mulungu nthawi zonse pali chinthu chimodzi chokha chati usiyide ngati iwe usowa kuti uyime pawekha temberera chinthucho mu dzina la ambuye ndikukhala ndicho pamene uli mteradi ndipo inu mukuti chabwino mbale bwanamu inu mumawapangisa anthu azikudani inu mulungu adzandikonda ine ndiwo mteradi wanga sungakhoze upumula pa mkono wa nofu iwe uyenera kuti upumule pa mawu chomwe mulungu anali uchite mikaya ankadziwa bwanji kuti iye anali kulondola iye anayembekezera iye anali nawo masombenya iwo anali nawo masombenya iwonso koma masombenyawo sanali kufanana ndi mawu ndipo lero chinthu chomwecho mikaya anafanizisa masombenya ake ndi mawu ndiyeno iye anadziona iye ndi mawu anali limodzi lero ngati masombenya anu ali osiyana ndi mawu asiyani iwo okha chifukwa ndi mteradi wolakwika mteradi wa mikaya unali chimodzimodzi ndi mawu kotero iye akanakhoza kuyima ndi kunena iye chimene iye ananena ndi kuchikhulupirira icho pamene iwo anamumenya iye mkamwa ndipo anati ndi njira iti yomwe mzimu wa mulungu unapita iye anati inu mukazipeza pamene inu mukakhala muli muchipinda chamkati kulondola iye anati pamene ine ndikabwerera mumtendere inu mukamuyike munthu uyu mundene yamkati ndipo pamene ine ndili ndikabwerere mumtendere anatero apo ine ndidzachita naye munthu ameneyi tsopano mikaya nanga bwanji zimenezo mutu wako udzadulidwapo pamene iye ati akabwerereko mikaya anayima pamenepo mwanji basi monga stefano anachitira amen walolera basi monga ambuye wanga anayendera kupita ku mtanda mopheka basi monga daniele anapitira kukhola la mikango kapena shadreki meshaki abedinego anapitira kung'anja mwamteradi iye anayima pamenepo ndipo anati ngati inu muti mukabwerere konse bwanji iye anali mteradi ngati inu muti mukabwerere konse mulungu sanayankhule konse kwa inu mudzadule mutu wanga ndiye iye anali ndi mteradi iye ankadziwa kuti kampasi yake yomwe inali itamulondolera iye ku masombenyawa inali chimodzimodzi ndi nyenyezi ya kumpoto inde bwana nangula wake anagwira inde mawu ndiwo okha ngati mteradi wanu ngati inu muli nawo mteradi mu moyo wanu
There was a time
inalipo nthawi pamene inu mukudziwa zodyera zinali ndi mteradi ine sindakhoze kulingalira za dzina la mkazi amene uja koma fuko lonse inkadalira muchimene mkazi ameneyo ankanena ine ndayiwala dzina lake ine ndinali kulemba zolemba pa ine sindakhoze kulingalira dzina la mkazi ameneyo chomwe ilo linali koma kuno zaka pang'ono zapitazo iwo ankanena kuti akhale mkazi uyu chomwe iye ananena ngati iye anati zigwirisani ntchito mpeni mu dzanja lakumanzere icho chinali chomwecho umene unali mteradi iye anali yankho kwa izo zonse ndipo ngati iwe uyika foloko ku dzanja la manzere ndiye iwe umakhala wolakwisa mwamteradi dzina lake linali ndani ndi limenelo zedi eya ndi ameneyo tsopano inu munali mteradi ndipo iye anali mteradi wazodyera izo ziyenera kukhala mwanjira imeneyo monga zinthu zambiri ife timazipeza mwanjira imeneyo koma ife tikupeza tsopano izo zapita zidya momwe iwe ukufunira kutero inde bwana chabwino koma umene unali mteradi wazodyera inu mukayenera kuti muzichita izo mwanjira imeneyo inalipo nthawi pamene Adolf Hitler anali mteradi wa Germany chilichonse chimene iye ankanena pamene iye amati lumpha iwo ankalumpha pamene iye amati ipha iwo ankapha mamiliyoni a ayuda iye anagwedezera mutu wake inu mukuona chimene chinachitika kwa mteradi wa mtundu umenewo iwo unkaoneka ngati mphamvu koma iyo inali mosiyana ndi mawu inu mukudziwa bwanji kuti iyo inali yosiyana ndi mawu mulungu anati kodi sanali balamu yemwe ankayesera kuyangʼana pansi pa israeli kuti awatembere iwo iye anati ine ndikumuona iye monga chipembere ndiwolunga mabwanji mahema ako aliyense yemwe atembera iwe adzatembereredwa aliyense yemwe adalitsa iwe adzadalitsidwa zikuoneka ngati Hitler akanakhala ataziona zimenezo zikuoneka ngati akhristu achigeremani amenewo akanakhala ataona zimenezo mukuona mteradi umenewo mteradi mosiyana ndi mawu amenewo Nungudziwa munga izo zakazi kunenedwa munthu Mulungu anabanga munthu koma munthu anabanga kapolo wina kuyesera kuti azilamulira pamodzi wina ife tili ndi olamulira mmodzi ndiye Mulungu koma Hitler anali mtelali wa Germany yanganani pa iye lero tsopano penyani chimene chinachitika kuonani mtelali olakwika pachiyani iwo anali mosiyana ndi mawu Botovano, in Mugona Gumenez, or Sosa Snapita, Tamanyazi, Ibonga in Teladiwanu, Uli Mubungalina, Kavana Kukiriki Shakwina, Kavana Yageso, Bambari Baumundu, Wayasu Christitu, in Umuzabera, Gaolo Mero, Lamanyaz, Ungo di Moi Pirapu, Mauna, Gadin Teladiwanu Suri Christitu, Dijoji Como, Jabakatichoka, Chamoyo Wamuntu. Ndipo Khristu ali mawu osati mpingo wanu mawu anu mawu maona pa mtelali uwu ine ndidzamangapo mpingo wanga pa Khristu mawu inalipo nthawi pamene Mussolini anali mtelali wa Roma ine sindikudziwa ine mwina ndinawerengapo nkhani kapena izo zingakhoze kukhala kuti ine ndinawerenga izo mubuku kapena wina wake anandiwuza ine Koma mwene wina wake anali kufunsidwa ndi Mussolini. Iye anali, ankamuna kuti amubwerese Roma kupita munjaha, zamijaha. Ndipo kuli choyimikidwa chachikulu chinali chitayima kumeneko, cha iye chokuza zamijaha. Izo ndi zabwino, Greece anali nalo lingaliro limenelo, zaka zambiri zapitazo. Roma nthawi zonse ankayesera kuti akhale nalo iye. Zamijaha ndi zabwino koma mijaha koma kumbukira zimenezo sikuti zingatenge malo a Khristu zilibe kanthu kaya momwe iwe uliri wamphamvu zimenezo zilibe kalikonse kochita ndizo iye ndiye mphamvu zonse ndipo inu mukuona pamene iye ankayesera kuti amangirepo Roma ndipo iye ankayesera kuti amangire Roma pa chinthu cha mtheladi kuti iye anali mtheladi umenewo Ndipo zimanenedwa kuti tsiku lina kuti yake, galimoto yake, woyendetsa wake, anapulumirirapo ndi miniti imodzi, ndipo iye anamuombera iye. Anali, ine sindinati udzakhale kuno miniti imodzi isanakwane 9, nendinati udzakhale kuno pokwana 9, uli, ndipo anamuombera iye, maona. Ine sindimakufuna iwe kuno miniti imodzi isanakwane, ine ndimakufuna iwe kuno pa 9, maona. Tona ni mtelati umene iye anayesera kuti adzipange iye mwini. Koma inu mukuona chimene chinachitika, inu mukukumbukira ambira inu kuno anthawi zakale Roy Slaughter mwina mwake ndi kutali mbuyo umo. Mukumbukira kumusi uko pamene ine ndinakuwuzani inu za uneneri, tsiku lina kumusi uko kunyumba ya munthu osamvetseka. Ife tisanabwere konse kuno ine ndinati Mussolini adzafika ku mathero amanyazi. Ine ndinati kulanda kwake koyamba iye adzapita ku Ethiopia ndipo Ethiopia adzagwa pakuyenda kwake koma iye adzafika ku mapeto wake ndipo palibe mmodzi ati adzamuthandize iye ndipo mwamanyazi iye adzayikidwa uyo ali ukoyo ine ndinati pali maizimu atatu amene auka nazizim fazizim ndi communism ine ndinati maizimu amenewo adzazungulira ndi kubwera mwimodzi iyo idzakhala communism yanganani ndi communism Chidzaya salopi. Inu mujianga necho. Ndichida mumanja amulu. Tuwa kukaniza kuti iwo akutsutsa na ndi Mulungu. Ndipo iwo akugwira ntchito kumene. Akulowa muicho nthawi zonse. Sali kudziwa izi. Iye akungo wagwirisa iwo ntchito monga chidoli. Chida ina chake mudzanja lake. Monga iye anachitira ndi Nebukadineza. Ndiwe na ambiri. Tsopano zindikirani. Maona? Tsopano inalipo nthawi pamene Farao anali mtelali wa Igupto. Koma penyani, kumene iye ali tsopano. Maona? Izo zonse zinalephera. Oh, ndiwo mtundu olakwika. Kotero iwo nthawi zonse amalephera. Iyo ndi mtelali wopangidwa ndi wanthu. Inu simungakhoze kutenga mtelali wopangidwa ndi wanthu. Ine sindikusamala ngati uli wa president, ngati uli wa olamulira mwankhanza, ngati uli wa mfumu, ngati uli wa mpingo, ngati uli wa bungwe, ngati uli wa chikhulupiriro. Chilichonse cha zinthu zimenezo zidzapika ponongeka basi monga mitelali yonse ya mitundu imeneyo kupyola mu mimbado. Ife tikhoza kuyangana mbuyo. Yangʼanani mbuyo. Yangʼanani pa munthu yemwe amadalira pa mafumu. Yangʼanani pa munthu yemwe amadalira pa olamulira mwankhanza. Yangʼanani pa munthu yemwe amamanga zipezo zawo pa mitelali ya mtundu umenewo. Ndikuyangʼana pamene iwali. Tumono vieni, tizideme nizetoka. Bozo nguri ya nibu yanga na pamu na omwe. Anaika siyambeke zelo zao. Pa Baibulo, pa mama mulungu. Ndiku wakubila yu wangati mteladi. Yanga na nikumene yu alitsopano. Paulo wakukupatani nujidule pangono cha iwo. Mwa Hebrew mtu wa 11. Zomwa yu wana chita. Mwema iwa na gonje sela maukumu, anajila jirunga mondizi na zotero. Ndipo iwa nkaenda ukundi uko, mziko baza mkosa, ndiziko baza mbuzi. Omwe ziko, siliri loa enea. Akuyembeke zela mule mirelo, chuki silo chopamba na chija, maona. Chabwe, pakuti iwo, ena iwo sana di, sana figa kuzozi zui sasimenezi. Ndipo iwo, anapeleka matupi ao muli mose, alikuyembeke zela chuki silo chimenezi. Kuri ati zise miyo yao, iyo sana samare za iyo. Iyo ankabuna kuti apitirire, ndikudzipeleka o kansembe. Kote kuti iyo atakoze kupesa chukisio jimenecho. Ndipo ndiyo jimene iyo anachita. Sobano, miteladi, ife tukukamba, miteladi. Inu mkudziwa, balola mila andula atula likulu, ndi miteladi. Ndi miteladi, ndi matelo otiriza, amikangano yose mufukolino. Ndiko kulondo. Inga ilo lao ndi mteladi. Ubalo la milandu ula tulalikuli. Tiko kulondola. Oh, ine ndi kudziwa nda izina ipe. Sima zikonda izo. Koma ndi mteladi muli mose. Inde bwana. Kwani nga tifelika na tisa kale nao iyo. Tieji yani. Koma ndi o mteladi. Ndi tudi uli. Chifukaji yani. Ndiko fukolatu la mangirizidwa kuhiro. Amene bwalo la milandu lalikulu ilo, potiriza, ikapanga lingaliro lake lotiriza, dizomwezo, alibe ai. Inu ngapita kuti, kuchokela kumeneko. Inu, mupika pori, mutsatira lingaliro lao. Zozos. Inu muyeni na kutelo. Iwo ndio mawa otiriza. Iwo ndio amen. Inu mukoza ukai zenga iyo, mumabwalo la milandu wamba, amunzinda. Inu mukoza ukai zenga iyo kwa magistrati, ndieno kupita kufeduro, kumitundu yose ya mabwalo la milandu. Ndiku mabwalo la milandu afeduro. Kuma pamele ipenifika mabwalo la milandu la likulu, izo mwezo, niko kulondo. Nga izina ipe sinima kwa kunena, chabu ino ine sinima kwa ndalingalilo lao koma iwe, ungo esera kuchoka kwa hilo kamoto. Uo, ndi mtelali wafuko. Ndipo bwanji kati ipetika nati sakale nao iyo. Inde. Ipetika nila kuri nikale ndi mtelali. Aliyeza nio kala nao umozi. Inu muli nao umozi. Koma jimene ine ndiri kuyesera. Kuri ndi kuhuse ninu. Kuhigila maziko pamenepo. Ndi kukone tsa ninu. Chome mtelali ili. Sobano. Balo la milandu la likulu la fuko. Ndi mtelali wafuko. Njoji njo tiriza, mtu nduri wonse wa mkangano. Iwo ama utesa iwo. Shimene iwa nena, ndicho mwecho. Ulipo mteladi kumasewelo ampira. Ndiyo impira kerere. Oe ya. Saizina ifesi makonda lingaliro lake nga kalenso. Komandi, yomwelo muli mose. O impira kerere. Lingaliro lake ndi mawo tiriza. Ndiko glondola. Zibeka andu jimene we na nena, gati yati ndi kuponya. Ndikuponya, ndiko kulondola, ndituri, zibeka andu chimenewe na anena, zimenezo zibeka likonsi kwa chita ndiro, ndipo, hiyo ntingo li ngalia za zimenezo, ngalino, inezima pila kumasewe la mpila, koma ine, tinango zipeka, ndita zilemba, zimenezo hapa, wo imi ya krele, hiyo ndi mteladi pa masewe la mpila, kuna wai waka di, mwene ujaneni mpila, kuna uli, duwe waboza, uyu mkudi, izi sisiri wenge meneo, hiyo, aina la kuri akale mwenjira hii. Woi mina kere mkuri. Menyani. Osa iwo hatenga mpando wao ndi ukala basi. Icho shina wawa ye na iwo. Kome nendi kuringa lila. Iwa kanati ya uuze pa iye. Pansi pantima wao ndi zindu. Koma ndi kumenya muli mosebe. Chifajiani. Iye ndi mawo tiriza. Mundo ya mawo chinga mkuti. Inu mkutiwa mene uja. Iwa unaduti. Una mkuti. Inu mkutiwa. Jichoji mene. Iya gati. Menyani. Jizozo onse za hizo. Kala ni tete ndiye. Wera ni kumaluwana. Banji ngati kukana ati kusakale wa imbila kerere kumasewe la mpila. Mai. Kwa dini mkana kosa kulingali ya ntundu wa masewero. Umene iwo ukana kala. Mwozu wa iwa gari. Iwa kunali kumenya. Wina mkunena iti. Wina mkunena ito. Wina mkuti. Ndiwe waboza. Iwa wenza kukangana. Ndiku menyana. Ili mkare ni masewe la mpila. Inu mwene na ukala ndi mteladi. Ndiko iya maenda kupita kumeneko. Ndiko zileka nungati inu simuli. Kumukonda iye kapena chiani. Iye ndiye nteladi muli mose. Iye ndi nteladi. Mawake ndi otiriza. Zibeka nchimene inu mkunena zaito. Zili manjila imeneyo. kati wawe nali asatero masero onsewa akanapita mchisokonezeko ndikulondola kumeneko kodi fuko likanakhala chiyani ngati kukanati kusakhale bwalo la milandu la fedulo kukanati usakhale bwalo la milandu lalikulu mu fuko lino nchiyani ilo likanati lipitemo ilo likanapita kuti fukoli likanakhala mchisokonezeko ngati pakanati pasakhale ngati pakanati pasakhale woyimbira kelele pamasera ampira iwo ukanatera inu simukadapanga kuponya koyamba mpaka wina wake bwenza kukangana wina wake ataima pamenepo ndipo mwina mwake kweni kweni kupita mubwalolo ndipo naona winayo mkuri oh ayi iwo sunachite zimenezo ndiyeno apo inu nkumapita woyamba kuponyedwa iwo bwenza atatsutsana za iwo mozo wa iwo kumati mwina unali woti amenye iwo akanati iwo suna liwoti amenye mukuona inu muyenera kuti mukhale ndi wina wake yemwe masewera amenewo amangidwirapo ndipo ndiye woyimbira khelele pamene iye ati menyani ndikumene ngati iye ati mpira ndi mpira chilichonse chimene iye anena icho chimapita ndi chomwecho ndipo ngati mukanati msatero inu simunakhala nawo masewero yoweni ine ndikusonyezeni inu mtheradi wina pali kuwala kofira pamene iko kuti imani iko kumatandauza muyime ngati inu muthamangapo inu mulipira pa chimenecho koma ngati mzinda ukanati usakhale ndi kuwalaku kunja kuno kuwala koyimisa iwo ukanakhala uli mzinda wa mtundu wanji iwo uyenera kuti ukhale ndi mtheradi ine sindikusamala chimene wa polisi anena kapena wina aliyense atayima pamenepo iwali achiwiri ngati wina wake angakhoze kutsimikiza kuti inu unadutsa kupyola panyali yobiriwira ine sindikusamala chimene wa polisi akunena iwo akulakwitsa pamene nyali inati pitani zimenezo zikutanthauza pitani iwo mtheradi inu mukhoza kutsimikiza zimenezo kuwala kunati pitani wa polisi akhoza kukhala mwina atayima pena pake mfumu ya mzinda ikhoza pena pake izo sizipanga kusiyana pang'ono kulikonse ngati inu muli nako kutsimikiza kuti iko kunali kupita inu mupite ndipo ngati wina wake akugundani inu ndikulakwisa kwawo inu mukhoza kutsimikiza zimenezo ngokulondola ife tikhoza kutsimikiza zomwe ife tikuzikamba ngokulondola tsopano bwanji ngati ukanati kusakhale kuwala kofira mmodzi kuthamanga mpaka podutsana iyo penyani chomwe icho chikanati chikhale mmodzi nkuti hey chokapo pansewu ine ndili paliwiro ine ndiyenera kuti ndipite kuntchito ine ndachedwa tsopano ine ndikudutsa patsopano mmodzi wina nkuti iwe ukungoganiza kuti iwe uli chifukwa ndine mmodzi yemwe ndikuti ndidutse ndipo ine ndinali pano poyamba ndipo ine ndikukhoza kumuona mkazi akutuluka panja ndikumakonza tsitsi lake bwanji ngati ife tikanati tisakhale ndi kuwala kofira kodi sibwenzi kuli kupanikizana kwa magalimoto iyo lomwe lili vuto ndi mipingo mukuona ndikokulondola ndicho chifukwa ife tili ndi kupanikizana kotere kwa zipembezo ndikokulondola chimodzimodzi palibe wina yemwe akufika kulikonse iwo ayima kukangana pano pali kuwala kwa mulungu pamene iko kuti pitani pitani pamene iko kuti imani apa ndi patali mokwanira ndiye imani ndikokulondola ndipo pamene ife takhazikikapo iwo mawu amenewo osati chimene gulu lina la anthu linanena kapena gulu lina lake la anthu linanena yesu anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira tiyeni tizipita pitani inu mudziko lonse kalalikireni uthenga kwa cholengedwa chilichonse inumudziwa pomwe maphunziro alili abwino koma yesu sanasowe konse zimenezo ndikokulondola momwe mipingo ili yabwino nyumbazo iye sanasowe konse zimenezi zabwino monga momwe zipatala zinali ife mipingo imamanga zipatala zozonse zabwino ife tikuyamikira zimenezo koma iye sankafuna konse zimenezo iye anati kwa mpingo kalalikireni uthenga ndipo uthenga tunabwere mu mawu okhayi koma kupyolera mu mphamvu ndi kuonetseredwa kwa mawu paulo ananena chomwecho ndiye pitani mukaonetsere uthenga oh my ngatizo zikanakhala mwanjira imeneyo oy ife tili lero kukhala mu nthawi yomwe ife tili nawo madokotala abwino kwambiri omwe ife tinayamba takhalapo nawo ife tili ndi mankhwala abwino kwambiri omwe ife tinayamba tachitapo nawo inu mukudziwa zimenezo ndipo ife timawapatsa sawatcha amuna amenewo ife timawapempherera iwo ine ndimatero ndipo ine ndikuyembekezadi kuti inu mumatero amuna amenewo omwe ndikumvetsa kwawo kwa kumverera iwo ali ndi zokhudzira ziwiri kuti azigwira ntchito nazo kupenya ndi kukhudza ndipo iwo ndikumva wamagwira ntchito mwakumveka kwa mtima kapena kumvelera kwa chotupa kapena china chake kapena kupenya kwa china chake chimene iwo angakhoze kuchipenya kufalikira kwa matenda kapena china chake pa nkhope chomwe chikuphimba nkhope kapena thupi pena pake iwo amagwira ntchito pa zinthu zimenezo mwaona chifukwa ndizo iwo amayesa kutenga mankhwala ndizo chuluka chotero zomwe zingati zizipe izo ndiyeno nkusati zikupheni inuyo ndi zina zotero iwo sangati ndiyo ntchito yawo kuti azigwira ntchito pa zimenezo ndipo ife tikuyamikira zimenezo ndizo zabwino kwambiri koma ife tilinawo madokotala abwino kwambiri mankhwala abwino kwambiri zipatala zabwino kwambiri ndi matenda ochulukirapo kuposa omwe ife tinayamba takhalapo nawo ife tilinako kusakhulupirira kochuluka kuposa kumene ife tinayamba takhalapo nako inde bwana ndizo chimodzimo atumiki azipanga okha bungwe ndipo ali ndi zipembezo zazikulu ndi kutengera mkati chilichonse ndi zina zotero ndipo basi chilichonse kuchipanga membala wa mpingo ndipo iwo amapindulidwira ku maseminari wena monga mofungatisira nkhuku ndi kuwaswa iwo ndi chogayira chomwe chimawatulusa iwo monga choncho ndipo nthawi zina osadziwa mochulukirapo za mulungu kuposa momwe mkafula amadziwira za usiku wa ku Igupto kuwabweresa iwo modusa monga choncho ndi pamenepo inu muli mwaona chimene ife tikusowa mu mipingo yathu ndi munthu yemwe ali nawo mtheradi chomwe ife tikuchisowa mu mpingo wa Methodist, mpingo wa Baptist, mpingo wa Pentecostal, mpingo wa Presbyterian ndi mtheradi munthu wa Mulungu yemwe adazima womangirizidwa ku mawu ndi kwa Khristu ndikuwabweresa osonkhana amenewo pansi pa chikhalidwe chimenecho chachomwe mamemba aliyense akuyenda mu chikhalidwe cha mawu awo kumawaona mawu amenewo akuonekera akutsatira zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene akhulupirira ku dziko lonse iwo anati zimenezo anatana nazo kale yesu anati pitani inu mu dziko lonse kalalikireni utenga kwa cholengedwa chilichonse ife sinafikebe ku dziko lonse panobe ndipo ndi ulendo wautali kuchokera kwa cholengedwa chilichonse pakakuti dziko lonse mpaka kwandani cholengedwa chilichonse nchani chii chidzachitike zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene akhulupirira mu dzina langa iwo adzatulusa achiyerekezi iwo adzayankhula ndi malilime atsopano ngati iwo ati adzanyamule njoka kapena kumwa kanthu kakupha izo zizawapweteka iwo ngati iwo ati adzayike manja awo pa odwala iwo adzachira ndiwo mtheradi ukugwira pamenepo mawu nyenyezi yakumpota ija kampasi ija yomwe imakhala nawobe iwo ndicho chimene ife tikuchisowa koma ife tinapita kunja ndipo tinakamanga masukulu tinakawapanga bungwe wanthu tinawatengera mamembala mkati ndipo tinakangana nawo achibaptisti chifukwa iwo sana ali kukhulupira momwe ife tinkachitira ndi a Methodist chifukwa iwo sanachite mwanjira iyi ndipo ife tinaswa seminary yayikulupo ndipo tinamanga matalicha akulupo mipando yabwino yapamwambapo ndi limba lalikulupo ndi zina zotero ndi gulu lovekedwa bwinopo iwo ali ndi ameya ndi aliyense mu mpingo ndipo kodi ife tili ndi chiyani gulu la imfa lidamangirizidwa ku mtherati wa chipembedzo imfa musalol ngati ine ndife munjira zanga mtherati wanga ndi yesu khristu pa iye ine ndimakhulupirira ngati aliyense ayenda natuluka wina wake anati dokotala Davis anati kwa ine pire iwe ukamalalikira chinthu chotero monga chimenecho iwe uzidzalalikira icho kwa nsanamira za dalit ine ndinali ine ndidzakhala ndikulalikira mawu a mulungu kwa nsanamira ndiye chifukwa mulungu ali wokhoza mwa nsanamira zimenezi kuti adzutse ana kwa abrahamu kulondola mawu a mulungu ndi woona anati iwe kuganiza kuti izo zizakukhulupirira iwe ine ndinati sindiyo ntchito yangayi ndi ntchito yanga kuti ndikhale woona kwa mawu amenewo kulondola anati iwe kuganiza kuti ungakhoze kukomana nalo dziko lophunzira monga ili lokhala ndi za mulungu za machiliso auzimu ine ndinati sindiwo machiliso auzimu wanga ndi lonjezo lake iye anali mmodzi yemwe anapereka kutumako ine ndikukumbukira pamene iye anasesera pansi kumeneko mukuwala kwa kukulu kuja kuti ayima kutsidya kumusi kwa mtsinje 1933 mu juni pamene iye anati monga monga Yohani mbatiza natumizidwa ndipo anatsogolera kuti akoyamba kwa Kristu. Ine ndikutuma iwe ndi utenga ku dziko kuti ukatsogolere kudza kwa chiwiri kwa Kristu. Ndipo kuzungulira dziko iye wapita pamene moto wa Yesu Musa unali utamangidwa kwa zaka 10 ndi zisanu pafupi pa phiri lilo. Majiriswa uzimu kudutsa mafuko onse ndi mphamvu ndi kubwezeretsa. Ndipo tsopano ine ndikukupira kuti iye ali pafupi kuti agunde chimake chotsiriza chija kutali kuti akabweretse chikhulupiriro chomwe chiti chidzakwatule mpingo kupita mu ulemerero. Ndipo iye akugona mu mauthenga. Ife tili kweni kweni pa nthawi ya mathero. Ife tayankhula za izo ndi chilichonse koma chinthucho chasunthira pa ife tsopano. Amvereni iwo, inde bwana, iye ali iwowo ndiko kulondola nyali yofira monga ine ndanenera. Izo zikuthesa mlanduwo ndizo zonse. Kuwala kofira kumakuwuzani inu yemwe atapite. Ndipo kanthu zomwe wina aliyense anena ndi chimene kuwala kofira kunena. Inu mukhoza kwenikweni kukhala ndi kupanikizana kwa magalimoto ngati inu simutero, ngati inu simusamala kuwala kofira. Apo payenera kukhala pali mthiradi, inde bwana. Monga ngati kwa mpingo payenera kuti pakhale mthiradi. Kwa wanthu wa mpingo ni muyenera kuti mukhale nawo mthiradi wanu. Koma lero mpingo uliwonse uli nawo mthiradi wake wake, maona? Ndiwo samayesa kuti atheni. Ife abaptisti timakhulupirira izi. Ife amethodisti timakhulupirira izi. Ife apresbateria timakhulupirira izi. Ife apentekosite timakhulupirira izi. Izo zonse nzabwino, koma chifukwa chiyani inu simumatenga zonse za izo? Chafuna ndi chiyani ndi zonse za izo? Ife abaptisti timakhulupirira mukumiza. Izo nzabwino, nanga bwanji ubatizo wa mzimu woyera tsopano? Nanga bwanji kuyankhula ndi malilime? Nanga bwanji mphaso za machiriso? Nanga bwanji ulosi? Oh ayi, ife sititero izo zimenezo zinali za mbado wina. Oh nyamata achipentekosti ndimukuti chabwino, ife timakhulupirira kuyankhula mu malilime ngati umboni. Zedi, kuyankhula ndi malilime ndi kwabwino, koma sindiwo apabe umboni. Anthu ambiri amayankhula mu malilime ndizozoona, ndipo ndiko kutalikira komwe iwo amapita konse. Ndiyelekeza akhoza kukopera mphaso iliyonse yomwe iwo uli nawo, mphaso iliyonse yomwe ili mu Baibulo. Paulo anati, ngakhale ine ndingayankhule ndi lilime la munthu ndi angelo, ngakhale ine ndingapereke thupi langa kuti liotchedwe monga nsembe, ngakhale ine ndidagulitsa katundu wanga yense kuti ndidyese osauka, ndipo ngakhale ine ndingakhale nacho chikhulupiriro choti nkusuntha mapiri. Ngakhale ine ndikanapita ku seminare ndikuphunzitsa chiphunzitso chonse choti chiphunzitsidwe, ine sindili kanthu apabe. Ndi umunthu wa Khristu. Khristu umulandire iye, ndipo inu simungakhoze kumulandira iye popanda kulandira mawu ake. Mawu ayenera kubwera choyamba, ndiye moyo umabwera kulowa mu mawu amenewo ndi kuwaonetsera mawu amenewo. Kodi Yesu sanati ngati ine sindili kuchita ntchito za Atate wanga, ndiye musati mundikhulupirire ine? Iwo anali mawu a Mulungu ali kuonetseredwa. Mulungu anali mwa Khristu akuyanjanisa kudzionetsera iye mwini kwa dziko chomwe iye anali. Umenewo unali, umenewo unali mthiradi, umenewo unali mthiradi wamuyaya pamenepo. Ndiyenu mukuti umenewo ndi wamuyaya mbale Branham, umenewo unali ndiyena ngabwanji lero? Yesu anati, iye amene akhulupirira pa ine, so zimene ine ndizichita iye adzazichita nayenso, mthiradi womwewo. Chabwino, wina uliwonse uli nawo mthiradi wawo wawo. Oh my. Izo zili monga izo zinali mu masiku oweruza, munthu aliyense ankachita chomwe chinali cholondola mu maso ake omwe. Masiku oweruza munthu aliyense anali ndi wake mthiradi wake wake. Iye ankangochita basi zimene iye ankafuna kuti achite. Ndipo ndi momwe izo zilili tsopano, munthu aliyense ankachita zolondola mwa kupenya kwake kwake. Tsopano inu mukudziwa chifukwa chomwe iwo ankachita zimenezo mu oweruza, ichi chikhoza kukugwedeza pang'ono poko. Koma chifukwa chomwe iwo ankachitira izo mu oweruza, chifukwa iwo anali opanda mneneri mu masiku amenewo kuti mawu a Ambuye afikireko. Chotero munthu aliyense ankakhoza kuchita chomwe iye ankafuna kuchita mwakupenya kwake kwake. Ndipo ndizo chimozimozi zomwe zikumachitika lero. Ife tilibe mneneri mu masiku ano azipembezo, koma Mulungu watilonjeza ife mmodzi. Onani mukuona iye anatero mumasiku otsiriza iye akanati adzadzutse ndi kutumiza Eliya kubwerera poonekera kachiwiri. Ndipo iye akanati adzatembenuza mitima ya wana kubwerera ku chikhulupiriro cha Atate, kubwerera ku Pentekosti ya pachiyambi. Ndikudziwa iye ananena zimenezi. Ndipo ine ndikudziwa inu kufanizira monga iye anachitira kujaku kwa Yohane. Chamu ndima Mateyu mutu wa 11 ndi ndime ya 6 ndikukubira iyo iyi. Pamene Yohane ali kodinu muganiza munthu amene anali ndani Yohane uyu. Iye anati ngati inu mungakhoza kuzilandira izo uyu ndiye yemwe anakambidwa. Taonani ine nditumiza mtumiki wanga patsogolo pa ngope yanga. Ndiye Malaki 3 osati Malaki 4. Koma kumbukirani, kena amene anali Malaki 4 ndiye mawu analephera. Chifukwa iye anati, koma chamunthawi imeneyi dziko lonse likanati lidzaotchedwe ndipo olungama akanadzayenda pa mapulusa a oyipa. Ayi, musati musakanize zimenezo abale. Apangeni iwo kunena chimozimozi basi chomwe iwo akunena ndiko kulondo. Iye analonjeza izo mu masiku otsiriza. Ndipo izo zidzakhala pakati pake pomwe kuti anthu pamene oweruza munthu aliyense ankachita momwe iye ankafunira. Panalibe munthu, panalibe munthu akanakonza kuwapanga mawu ameneyo kukhala amoyo. Panalibe mneneri, mawu a Ambuye nthawi zonse amabwera kwa mneneri ndiko kulondola. Ndipo iye nthawi zonse amadedwa gulu lalingʼono lokhala lomwe limamukonda iye ndipo bwono. Koma ine ndikutanthauza apo nthawi zonse panali zimenezi. Mulungu samasintha kachitidwe kake, iye sangakhoze ndikukhala Mulungu. Ngati Mulungu ayankhula kose chilichonse kapena achita chilichonse, iye ayenera kuchichita nthawi yotsatira. Pamene vuto limenelo liuka ngati iye sachita nthawi yachiwiri omwe iye anachita nthawi yoyamba, iye anachita molakwika nthawi yoyambayo. Ndipo ndi ndani yemwe ati asamutsutse Mulungu zakuchita molakwitsa? Ndinu ndani mungati muike tchimo kwa Mulungu? Ndiyo chimene Yesu ananena, ndi mmodzi kuti wa inu angakhoze kunditsutsa ine za tchimo. Tchimo ndi chiyani? Kusakhulupirira. Iye amene sakhulupirira ali woweruzidwa kale. Ndi mmodzi kuti wa inu angakhoze kundisonyeza ine kuti ine sindinakwanilise chilichonse Mesiya anayenera kuchita. Ona, palibe wina anayankhula liwu. Iye anali Mesiya, anali mneneri, ndipo iye anali atatsimikizira kuti iye anali ameneyo. Iye anali asanakhale naye mneneri kwa mazana a zaka, chichokereni Malaki. Ndipo apa iye anauka poonekera. Iye anali chachinsinsi kwa wanthu, ndi chopunthwisa kwa mpingo wawo. Kwa iye anali, taonani ine ndayika mu Ziyoni mwala wa pangodya, umodzi wofunikira, woyesedwa, mwala wopunthwisa. Iya, koma aliyense yemwe akhulupirira pa iye sadadzachite manyazi ndipo kulondola. Apo iye anali ndipo iwo chimozimozi basa anakwaniritsa lemba, koma iwo omwe anamukhulupirira iye anali nawo ntheradi. Marita wang'ono pamene iye anamuona Lazaro akubwera kuchokera ku manda, iye anadziwa yemwe uyo anali. Ngakhale izo zisanachitike, iye anali nawo ntheradi wakudziwa, ine ndikukhulupirira kuti inu ndinu mwana wa Mulungu yemwe anali woti abwere mu dziko. Ngakhale tsopano, ngakhale mʼbale wanga ali atafa, ingonena ni mawu Mulungu azichita izo. Amen. Iye anali wotsimikiza mwa ntheradi ndiko kulondola. Pamene iye ananena zimenezo, ndipo iye anali akutanthauza izo kuchokera mu mtima wake, iye anati, kodi inu mwamuyika kuti iye? Anati, bwerani ndikudzaona. Pamenepo iye anayimapo ndi masomphenya, chifukwa iye anati, ine sindichita kalikonse mpaka Atate atandionesa ine poyamba. Mateyu woyera 5:9. Anamutumiza iye kutali kuchokera, anapita kutali kuchokera ku nyumba ya Lazaro. Iwo anatumiza omutsatira iye kuti abwere adzapemphere. Iye ankadziwa kuti Lazaro anali woti afa. Ndipo patapita kuchuluka kwa nthawi, iye anati, mzathu Lazaro akugona. Iwo anati, iye akuchita bwino. Iye anati, iye wafa. Ndipo chifukwa cha inu, ine ndili wokondwa kuti ine sindinali kumeneko. Iwo bwenzi atakhala akumufunsa iye kuti amupempherere iye. Ndiye iye akubwerera ndikuti, koma ine ndipita ndikamudzuse iye. Oh my. Osati ine ndipita ndikukaona chimene ine ndingakhoze kuchita. Ine ndipita ndikamuutse iye. Kwa chiyani? Atate andisonyeza kale ine basi choti ndikachita. Anapita m'musi kumanda, pamenepo anayima mamuna, pamenepo anayima Mulungu muthupi. Yemwe akanakhoza kunena kwa mwala, sungunuka. Ndipo iwo akanakhoza kusungunuka. Koma iye ananena kwa akazi amenewo, akazi ang'ono osaukawo, akazi ang'ono achichepera, anati, tosani apo mwalawo, inu muli nacho china chake choti muchite inunso. Maona? Ndipo iwo anakupuruza mwalawo kuchotsapo, ndipo izo zinawapangisa iwo kudwala. Iye anali akununkha kwambiri. Kumenepo iya na imapo. Oh my. Ine ndikukoza kumona iya kudziongola chimango cha chingono chofoka. Kwa Bible inati palibe kukongola kuti ife kanati tumukumbe iye. Iye sana limochuluka kwambiri kuti uzimu yangana, maona? Pasi monga Davide, iye anasangidwa mfumu pamene iye analitave kanthu kakangono kakhanda, maona? Wonse mwa anthu akula wanati, kodi iye sibwenza kuoneka bwino ali ndi nduwira pa mutu wake? Tengeni mwana wamkulu uyu, Jesse anatero. Samuel anati Mulungu amukana iye. Anabweresa ana amuna ake onse. Anati, kodi inu mulibe wina aliyense? Tipeni naye mmodzi. Koma iye sakanati azioneka monga mfumu. Bwanji iye ndi wang'ono kwambiri. Wamapewa akugwa munthu wooneka mwakhanda. Pitani mukamutenge iye. Ndipo mwansanga pamene iye anabwera akuyenda pamaso pa neneri ameneyo, mzimu unakwera pa iye. Iye anatamanga ndi mafuta ameneyo ndi kuwatanulira iwo pa mutu wake. Anati, uyu ndiye mfumu yanu. Izimene zoti, iye ndiye bwana. Ndipo Yesu anayima pamenepo wamapewa akugwa mwina mwake akuyamba imvi pamene iye anali akadali osati usingu wopitira zaka makumi atatu. Bible limati iye mwina ankaoneka ngati wa makumi anayi. Ayuda anali ndiwe munthu osapitirira kupitira zaka makumi anayi zakubadwa. Ndipo iwo kuti iwo unamuona Abraham. Iye anali asanakhalepo Abrahamu ine ndine mayi. Oh my, Yohane woyera siki. Ndiye ife tikufikapo kuti tipeze kuti. Apo iye anayima pambali ya manda. Iye angadziwa kuti masomphenya amenewo anayenera kuti amukhuze iye. Anadziwa kuti izo zimayenera kuti zitero. Chotsanipo mwalawo. Iye anali akununga atakulungidwa mu zovala zakum'manda. Anali atafa kwa masiku anayi. Mphuno zake zinali zitagwera kale mkati mu nthawi yochuluka choteroyo. Apo iye anayima pamenepo anadziongola thupi lake laling'onolo. Ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Iye amenakumbira pa ine ngakhale iye anali wakufa komabe iye adzakhalamo. Ndiwuzeni ine munthu yemwe akanakonza kupanga konse neno monga limenelo. Aliyense yemwe akhala moyo ndikukhulupirira mwa ine sadadzafe konse. Ukukhulupirira iwe izi? Iye anati ee Ambuye. Ngakhale iye atamulephera iye mwakuoneka. Pamene iye anamuyitana iye sanapiteko. Iye anamuyitana kachiwiri iye sanapiteko. Koma pano iye akuti ine ndikudziwa kuti inu ndinu Khristu yemwe anali woti adzadze mu dziko. Iye anati Lazaro uka. Ndipo munthu yemwe anali atafa kwa masiku anayi. Chifukwa chiyani? Chiyani? Khristu anali nawo mtheradi. Iye anali ataona masomphenya. Iwo sakanakhoza kulephera. Ndipo kulondola. Iwo sakanakhoza kulephera. Iye anali wotsimikiza mwa mtheradi. Ndipo Marita anali wotsimikiza mwa mtheradi. Ngati iye akanakhoza kumufikisa iye, kodi azindikire chomwe iye ankakhulupirira mwa iye kuti ali, iye akanapeza chomwe iye anali atachipempha kulondola. Pamenepo iwo anali mtheradi. Iwo unamangirizana mmenemo ndi mawu. Ndipo izo zinali zomwezo. Munthu aliyense lero amachita mwakupenya kwake komwe. Chimene iye amachiona kuti nchabwino chifukwa palibe mneneri. Yang'anani mumasiku aoweruza. Yang'anani izo mumasiku pamene ine ndikukhulupirira iye anali Eliya kapena Elisha mmodzi. Eya yemwe mwana wakufa mkazi wa Chishunemu. Iye anapanga Eliya anali munthu wa Mulungu watsikulo osalidabe mpunjisi wina walunda. Bwanji iye anali munthu wachikulire yemwe ankayenda chodusa. Analinu kungoli abwere ku atabwera pa chitseko chanu lero inu mwina mwake munganamuthamangisa iye achoke. Fuko lonse linkamuda iye. Yezebeli ndi onse iwo ankamuda iye chifukwa iye iye ankakhala mu nyumba yoyera ndipo ankawapangisa akazi onse kumachita momwe iye ankachitira. Ndipo onse iwo anali atatengera moonera iye. Ndipo Ahabu anatembenuzidwa mutu wake unkatembenuzidwa ndi mphamvu yake. Ife sitina ziponye zopatali kwambiri lero zangokhala pafupifupi zomwezo. Ndipo pamenepo inu muli iwo anali zonse kutchuka ndi zonse. Iwo onse anali atagwidwa chisanu. Koma wachishunemu wachikulire pang'ono uja osati mkazi wachishunemu koma wang'ono. Inde ine ndikukhulupirira iye anali wachishunemu. Pamene iye anabwera ndipo ataona kuti mphamvu ija inali mwa Eliya, iye anati ine ndikuzindikira kuti iye ndi munthu woyera. Ndipo pamene mwana ameneyo anali atagona wakufa, iye anati bwera bulu ameneyo ndipo iwe usati uyime. Iye anapita pamwamba pamenepo, iye anadziwa. Ndipo ine ndimakonda zimenezo momwe iye anabwerera. Iye anafika ku mtheradi wake chikhomo chake. Elia nari ababa kubwela wajishume muja. Iye aliwoda ndaula koma ine sindi kudziwa chomwe chavuta. Bona Mulungu samasonyeza ntchito yake chilichonse basi chokhacho chimene iye akufuna kuti iwo achidziwe. Kodi iye anati mtima wake uliwoda ndaula koma ine sindi kudziwa. Iye anati tamanga kafufuze izo gehas ndi kukaona chimene chavuta. Iye anati kodi zonse zili bwino ndi inu? Kodi zonse zili bwino ndi mwamuna wanu? Kodi zonse zili bwino ndi mwana wanu wa mwamuna? Yang'anani pa iye. Oh my, izi ndi zimenezo. Iye anati zonse zili bwino. Chifukwa chiyani? Iye anali atafika ku mtelati wake. Zonse zili bwino. Ndipo iye anagwada pansi, anagwera poyamba pa mapazi yake ndipo Gehazi anamudzusa iye. Izo si zabwino pamaso pa wake, mbuye wake. Anamudzusa iye. Ndipo iye anayamba kumuuza iye. Tsopano, iye analibe mtelati tsopano. Iye anadziwa kuti iye anali nayo mphamvu mwa masombenya kuti amupatse iye mwanayo. Koma tsopano, iye akadakhoza kuchita chiyani? Iye anatenga ndodo yake ndipo anapita pansi muchipindamo, anayika, anatseka ziseko zonse. Anatengera kwina aliyense kunja. Iye anayenda chokwera ndi chotsika mchipindamo. Iye anali nawo mtelati ngati iye akanakhoza kukhuza kokha iwo. Mbuyo ndi mtsogolo. Chokwera ndi chotsika mchipindamo. Oh my. Molunjika iye anamvelera china chake chikumukhudza iye. Iye anadzigonetsa yekha pa mwanayo. Anaukapo saka chiwiri anachokapo. Mwanayo anakhala ngati wasuntha. Anayamba kutendetsedwa. Iye anauka mbuyo. Ndi mtsogolo, iye sana peze kukhudzana kwabwino ndi mtelati. Chinali chiyani chimenecho ambuye? Kodi inu munati chita chiyani? Mopanda kukayika pamene iye anatembenuka, iye anaona masomphenya. Nyamata wang'ono ameneyo akuthamanga chosewera, akudumphira muchingwe. Chinali chake kapena china chonga choncho akusewera. Iye anadziponyera yekha pamwenayo. Iye anagundisa mphuno zake pa mphuno zake, milomo yake pa milomo yake, ndipo mphamvu ya Mulungu inamukisa mwanayo kubwelera kumoyo. Chinali chiyani chimenecho? Mtelati wa mkaziyo unali mneneri, mtelati wa mneneri unali Mulungu. Ndipo pali mmodzi ndi mawu ine ndinachiukitsiro ndi moyo mphamvu ya Mulungu mlenga. Iye anauka kachiwiri mwanayo. Zedi, chifukwa chimene munthu aliyense ankachitira munjira yake yomwe, chifukwa iwo analibe mneneri kuti mawu a Ambuye azifikirako. Mawu ndi aneneri anali akusowa mu tsiku limenelo. Oh, ine ndinaona izi pakutembenuka kwanga za tsiku limene ife tili kukhala moni. Ine ndine wokondwa kwambiri kuti Mulungu anafika pondigwira ine mpingo usanatero. Ine mwina mwake ndikanakhala wachikunja inde bwana. Ine kusakanizikirana konse uku kwa nyasi ndi aliyense. Chabwino bwerani kuno ndikudza chowina wathu. Ndipo ngati inu simukufuna chabwino inu mukhoza kutenga kalata yanu ndikupita kukachowina wina. Oh. Kodi inu simubweretsa kalata yanu kuchiyanjano chathu? Ine ndikukhulupira pali kalata imodzi. Ndi pamene Khristu alemba dzina lako pa buku la moyo wa mwana wa nkhosa. Ndi pamodzi pokhapo pamene ilo lili. Pamene ine ndinaona zipembezo zonse, chiyambi chathu ndife achi Irish, omwe poyambirira anali achikatolika. Ndipo ine ndinaona kuti chimenecho chinali chovunda ndi chowola. Ine ndinatuluka kupita ku mpingo wina wake wa chipembezo kuno mu mzinda. Iwo anati, oh, ndife njira, choonadi kuwala, ife tilinazo zonse izi. Ine ndinapita ku wina wake mu New Albany, oh my, anyamata amenewo uko, sadziwa chimene iwo ali kuchiyankhula. Akatolika amati, ndinu nonse olakwisa. Ine ndinaganiza, oh my, ine ndinkasewera ndi nyamata wang'ono wachilutera. Ndipo ine ndinaganiza, Germany wachilutera. Wang'ono. Ine ndinapita kumeneko ndipo ine ndinati kodi inu mumapita kuchalichi chakuti? Ine ndimapita kuchalichi icho. Ine ndinapita kumeneko ndipo ine ndinakapeza kuti iwo ankati iwo anali njira. Ine ndinapita kumeneko kwa mbaledero mu Emmanuel Baptist kapena Baptist yoyamba iwo anati ino ndiyo njira. Ndiye ine ndinapita kumpingo wa Irish iwo anati koma iyi ndiyo njira. Oh my! Ine ndili wosokonezeka kwambiri. Ine sinodziwa choti nkuchita. Koma ine ndikufuna ndizichita bwino. Ine sininkadziwa choti nkuchita. Ndipo ine sininkadziwa momwe ndingalapire. Ine ndinalemba kalata. Ine ndinaganiza. Ine ndinamuona iye munkhalango. Ine ndinamulembera iye kalata. Ine ndinati, wokondedwa bwana. Ine ndikudziwa kuti inu mumadutsa podzera njira iyi kuno. Chifukwa ine ndimakhala pano ndikusaka gologolo. Ine ndikudziwa inu mumabwera pafupi. Ndipo ine ndikudziwa inu muli pano. Ine ndikukufunani inu. Ine ndikufuna kuti ndikuuzeni inu china chake. Ine ndinaganiza. Tsopano odikira miriti. Ine sindinayambe ndamuonapo aliyense yemwe. Ine sindinati. ine ndimafuna kuti ndiyankhule nawo ine ndimafuna kuti ndiyankhule nawo ine ndikufuna kuti ndiyankhule ndiye ine ndinaganiza chabwino tsopano ine sindikudziwa momwe ine ndingachitire izo ndipo ine ndinapita kunja mu sheri ndipo ndinagwera pansi madzi monyowa ndipo kagalimoto kakale kali mmenemo kali kophwasuka ndipo ine ndinati ine ndikukupya ine ndinaona chithunzi ine ndikukupya kuti iwo amayika manja awo monga chonchi ndipo ine ndinakhala pansi ndipo ine ndinati tsono kodi ine ndinena chiyani ine ndinati pali njira ina yomwe iwo uyenera kuchitira izi ndipo ine sindikudziwa ine ndikudziwa kuti pali njira yoti ufikire chilichonse ndipo ine sindili ine ndinati ine ndinayika manja anga monga chonchi ine ndinati okondedwa bwana ine ndikukumba kuti inu mukanabwera ndikudzayankhula nane mphindi chabe ine ndikufuna ndikuuzeni inu momwe ine ndiliri woyipa ndinanyamula dzanja langa monga chonchi ine ndinamvetsera anthu amati mulungu anayankhula kwa ine ndipo ine ndinadziwa kuti iye anayankhula kumene chifukwa ine ndinalimva ilo pamene ine ndinali mwana kundiuza ine kuti ndisati ndizidzamwa ndi zinthu iye sanandiyankhe ine ine ndinati mwina mwake ine ndimayenera kuyika manja anga monga chonchi kotero ine ndinati wokondedwa bwana ine sindikudziwa chimodzimodzi basi momwe ndingachitire izi koma ine ndikudalira kuti inu mutero kodi inu mungandithandize ine ndipo mlaliki aliyense akundiuza ine kuti ndibwere kukajoina wawo ndi kukayimirira ndi kuti iwo anamutenga yesu khristu ndipo iwo amakhulupirira yesu kuti ali mwana wa mulungu adiyerekeza amakhulupirira chinthu chomwecho kotero ine ndinaganiza ine ndiyene wokhala ndi china chake chabwinoko kuposa zimenezi kotero ine ndinali nditakhala monga chonchi ine ndinawerenga pamene Petro ndi Yohane anadusa kupyola pa chipata chotchedwa chokongola ndipo pamenepo panali munthu wolumala kuchokera mchiberekero cha amayi yake anati siliva ndi golide ine ndilibe koma izo zomwe ine ndili nazo ine ndinadziwa kuti ine ndinalibe zimenezo kotero ine ndinali kuyesera kuti ndipeze momwe ndingachitire izi ine sindinali kudziwa momwe ndingapempherere ine ndinapanga manja anga ndiye ine ndinagwa pansi monga chonchi zoona satana anabwera poonekera pamenepo anati iwe kuona iwe wayembekezera motalika kwambiri iwe uli kale usinkhu wa zaka 20 palibe kusowa kuti uziyesa izo tsopano iwe wachita ndiye ine ndinangosweka yense ndipo ndinayamba kulira ndiyeno pamene ine ndinasweka kwenikweni ine ndinati ine ndiziyankhula ngati inu simuyankhula kwa ine ndiziyankhula kwa inu muli monse kotero ine ndinati ine sindine wabwino ine ndikudzichitira manyazi ndekha amba mulungu ine ndikudziwa kuti inu mukundimva ine kwina kwake inu mukundimva ine ndipo ine ndikudzichitira manyazi ndekha ine ndikuchita manyazi kwa ine ndakunyalanyazani inu chanthawi yomweyo ine ndinayangʼana mmwamba ndipo kumvelera kwa chilendo kunasesera pa ine apa panabwera kuwala kukusuntha kupyola mchipindamo ndipo kunapanga mtanda monga chonchi ndipo liwu lomwe ine ndinali ndisanayambe ndalimvapo mmoyo wanga linayankhula ine ndinayangʼana pa ilo ndinangozizidwa paliponse wa zanzi wa mantha ine sindikanakhoza kusuntha ndinayima ndinayangʼana pa ilo ndipo ilo linachokapo ine ndinati bwana ine sindikumvetsa chiyankhulo chanu ine ndinati ngati inu simungakhoze kuyankhula changa ndipo ine sindikumvetsa chanu ndipo ngati inu mwandikhulukira ine ndikudziwa kuti ine ndikuyenera kuti ndikhale nditawerengeredwa mu mtanda uwo uko pena pake kuti machimo anga akuyenera kukhala ali mkatimo uko ndipo ngati inu muti mundikhulukira ine bwerani kokha ndikudzayankhula muchiyankhulo chanu chomwe ine ndimvetsa mwayicho ngati inu simungakhoze kuyankhula chinenero changa ine ndinati inu mulole kokha izo zibwerenso kachiwiri apo izo zinali kachiwiri bwino wanga pamenepo ine ndinapeza mterati amen inde bwana ndinamvelera ngati katundu wa matani 40 atanyamulidwa kumuchotsa pa mapewa anga ine ndinayenda pansi kudusa kanjira ka tabwa kameneko sindimakhoza ngakhale kukhudza pansi mayi anati bile ndiwo amanjenje ine ndinati ayi mayi ine sindikudziwa chimene chachitika panali kanjira kanjanji kuseli kumeneko ine ndinathamanga pansi kanjira kanjanji kameneko ndikulumba mmwamba mumlengalenga basi molimba momwe ndikanathera ine sindinali momwe ndikanatulutsira kunja kumvelera kwanga ngati ine ndikanangodziwa kafuulidwe kake ine ndinali kufuula koma mwanjira yangayanga inu mkono chinali chiyani chimenecho ine ndinali nditazikitsa moyo wanga mumalo a mpumulo icho chinakhazikisa izo umenewo unali mtheradi wanga pamenepo ine ndinali nditapeza china chake osati nthano ina ndingaliyolina ine ndinali nditayankhula naye munthuyo ine ndinali nditayankhula naye munthu uja yemwe anandiwuza ine kuti ndisadzamwe konse kapena kusuta kapena kuchita chilichonse chomwe ndikanadzadziyipisa ndekha nacho akazi ndi zina zotero kuti pamene ine ndikanati ndidzakule pakanati padzakhala ntchito yoti ine ndidzayichite ine ndinali nditakhuzana naye iye osati mpingo ine ndinali nditakhuzana naye iye iye inde bwana iye anali mmodzi monga munthu kumusiku uno ku Kiwanis kapena anali kuyankhula osati kale litali ili angotha kumene nkhondo yoyamba ya dziko lonse mbale funky wayimapoyo pokhala msilikali iye ananena kuti iye anali ndi zapang'ono zikukhala zomveka mwa nthabwala sindiwo malo a nthabwala koma pano pali chimene iye ananena iye anali kuno mu New Albany iye anati kapitawo anatitengera ife kunja anati dziko lonse ilo kumeneko ladzaza ndi ma japs mawu anyamata ife tipite mkati ife tiyenera kuti tikawatenge iwo iye anati kumbukirana nyamata ndipo ambiri a ife omwe tayima pano lero omwe sitili tikhale tilipo mawa iwo sadzakhala lipo mawa ife tikupita mkati mmawa pakucha kwa tsiku anali tsono mmodzi aliyense apite kuchipembezo chake chake nyamata uyu anati ndipo ine ndinalibe chipembezo chilichonse ndipo anati ine ndinati anati ine ndinayima pamenepo ndi onse iwo anati apa panabwera wopempherereza anapita njira iyi mprotestanti anapita njira iyi ndipo ayuda anapita njira iyi ndipo akatolika anapita njira iyo ndi wopempheretsa wawo anati ine ndinayima pamenepo ndipo anati ofesala olamulira ananena kwa ine anati nyamata iwe kuli bwino upite kuchipembezo chako iye anati ine ndilibe chilichonse iye anati iwe kuli bwino uyambe kukhala ukupeza china chifukwa iwe ukachisowa china nthawi yomweyo ine ndikutsimikiza ndipo anati pafupi nthawi imeneyo iye anaona gulu likudutsa ndipo anali akatolika anati iye anayenda ndipo anakanena kwa wansembe uyu kodi inu mungandipatsa ine chipembezo china ndipo iye anati bwera tiye anati iye anapita mkati ndipo anakapanga mkatolika kuchokera kwa ine ndipo kumeneko mu New Albany umu munali John Howard ndi gulu la iwo akatolika odzipereka kwenikweni atakhala pamenepo nimudziwa pamene mnyamata uyu anali kutiuza izi ndipo iye anati musiku lotsatira mukumenyana iye anali akuyankhula zokhuza momwe izo zinalili ndipo anati iye ndi munthu wamkulu inu mukudziwa ndipo anati iwo anafika padzanja padzanja ndipo iwo anali akungolasana ndi mipeni ndikulira ndikudulana ku chechana anati mizere inayamba kupindika ndipo anafika kwa wina ndi nzake a japani anawalola iwo kuyenda mpaka mkati mwa izo monga choncho ndipo makina amputi akale akulu awo akuombera kuchokera mbali iliyonse kumenyana kwa dzanja ndi dzanja anati molunjika ine ndinayima motalika monga chonchi ndipo anati chilichonse chikulira ndikumapitirira iwe sukanakonza kuzimva wekha anati pali magazi iye anati ine ndinayang'ana ndipo iwo anali magazi anga omwe anati ine ndinayang'ana apa panalipo mu mbali mwanga iye anati awo anali magazi anga anati ine nimukudziwa ine ndipo kwenikweni ndipo mkatolika nzanga ine ndikungonena izi mosekesa tsopano koma weniweni mkatolika wodzipereka anati anati kodi iwe unanena tikuoneni Maria iye anati ayi bwana anati awo anali magazi anga ine sinali kufuna mlembe aliyense ine ndinati ine ndikufuna kuti ndiyankhule kwa munthu wofunikayo anati awo anali amenewa anali magazi anga ndipo ine ndikuganiza ndipo momwezo zilili inde bwana ndipo momwezo zimayendera ife tiyene kukhala ndi chikhomo mtheradi ine ndinalibe nthawi ya mlembi wake iye anati ine ndikafuna kuti ndiyankhule kwa iye ndipo ndi zimenezo mbale pamene munthu abwera kwa khristu iwo samaswa kuti azitenga mawu a mlaliki wina mawu a mlembi wina chinthu china chakenso inu achi protestant musati mutenge izizo kapena zinazo pitani kumtherani umenewo mpaka inu munadzazidwa pamenepo pakubadwa kwatsopano kukhala mutabadwa kwachiwiri ndiwodzazidwa ndi mzimu woyera ndipo inu muliona baibulo kukhala likukwaniritsidwa mukudzichepesa ndi chikondi kupyolera mu moyo wanu ndiye ndiwo mtheradi wanu inde bwana ine ndinawerenga mu mawu momwe iye ali mawu pamene mpingo wachijerman unati ndi njira iyi ndipo a methodist ndi a baptist ndi a katolika koma ine ndinawerenga mu mawu pamene iye anati pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga ndipo zipata za gehena sizingakhoze kuwulaka poutsutsa iwo mvedzerani tsopano mukutseka tsopano achiprotestanti amati tsopano akatolika amati iye anawumanga iwo pa petro iwe ndiwe petro ndipo pa thanthwe ili ayi iye sanatero ngati iwo unali iwo unaterelekera mbuyo nthawi yomweyo iwo anawumangira iwo pa munthu kodi iye anachita chiyani achiprotestanti anati iye anawumanga iwo pa iye mwini ayi iye sanatero ayi iye sanawumange iwo pa iye mwini kodi iye anachita chiyani nchiyani chimachita anthu amati ndindani ine mwana wa munthu yemwe ndili ndipo ena amati inu ndinu Eliya ndi Mose iye anati koma inuyo mukuti chiyani petro anati inu ndinu Khristu mwana wa mulungu wamoyo penyani mawuwo tsopano wodala uli iwe simoni mwana wa yona nofu ndi magazi sizinawululire izi kwa iwe iwe sunaziphunzire izo ndi wansembe wina iwe sunaziphunzire izo ndi seminare ina koma atate anga omwe ali kumwamba aziwululira izo kwa iwe ndipo pa thanthwe ili vumbuluso la uzimu la mawu ine ndidzamangapo mpingo wanga ndipo zipata za gehena sizingakhoze kuwulaka poutsutsa iwe ine ndinaganiza ambuye ndi zimenezo ine ndinawerenga chakuno mu buku la chivumbuluso 21 mu mutu wa 22 pamene iye anati wina aliyense ichi ndi chinthu chaphumphu aliyense yemwe adadzabayiremo china chake kwa ilo aliyense yemwe adadzachose chilichonse kuchokera kwa ilo kukana kuti ilo lili choncho kapena wina aliyense adadzayese kulipanga ilo bwinoko pang'ono kulipukutira ilo kwa tsikulo wina aliyense adadzawonjezereko kapena kuchotserapo yemweyo adzachosedwera gawo lake kuchokera mu buku la moyo ine ndinati ndiye ndizo zonse zimene ndikuzifuna ambuye ndikwakuti ndikhulupirira ili ndipo mu ili mtanda uja kutaliko Khristu anabwera zili zangwiro njira yonse mawali onse omwe iye anayamba kwanenapo kulenga buku mudzanja ili mbiri yakale mudzanja ili ndikumatsimikizira basi molunjika kumene chotsika mwangwiro basi ndipo ine ndinati ndi ambuye ndilandireni ine ndipo pamene ine ndinatero ine ndinamulandira Khristu mzimu woyera mu mtima wanga mteradi wanga izo sizinakhale zili ine ine ndinali kudwala nthawi ina pamene wanga ine ndinataya mkazi wanga ine ndinataya mwana wanga oh ndinataya bambo wanga ndipo ndinataya mbale wanga ndipo ndinataya mlamu wanga wamkazi ndipo bile anali atagona akufa ndipo ine ndinangokhala pafupi kupita ine ndinali kupita chokwera msewu ndikulira ndikupita kumanda ake ndipo iye ndi mwana ali pa mikono yake ndikupita kumanda ine ndinali kuyenda chokwera bambo Aisla angakonda kubwera kuno ndikudzasewera inu mukudziwa kazembe wa boma la Indiana iye anali akubwera pa msewu iye anayima ndipo iye anatamangira kumeneko ndipo anayika mikono yake mozungulira ine izo zinali kudachitika kusefukira kwa 37 iye anati iwe ukupita kuti pire kumtunda uko ndipo ine ndinati inde iye anati iwe kuti ukachite chiyani kumeneko ine ndinati ine ndikukamvetsera kwa nkhunda imeneyo ine ndinati ine ndimakhala pamenepo pafupi ndi manda a mwanayo ndi yake nkhunda imeneyo imabwera pansi pamenepo ndipo iye amayankhula kwa ine oh iye anati pire ine ndinati eya ine ndimamva kunong'ona kwa masamba iwo akamayimba iyo imayimba nyimbo kwa ine bambo Isla anati ndi nyimbo ya mtundu wanji yomwe iyo imayimba ine ndinati kuli dziko kutsidya kwa msinje lomwe amalitcha logoma nthawi zonse lija ndipo ife timapika kokha gombe limenelo mwalamulo lachikhulupiriro m'modzi ndi m'modzi ife tikuyandikira chipata kumeneko kukakhala ndi achisavundi pamene tsiku lina iwo adzalidza mabelo agolide awo kwa inu ndine iye anati bile ine ndikufuna kuti ndikufunse iwe china chake iye anati kodi Khristu akutanthauza chiyani kwa iwe tsopano Khristu akutanthauza chiyani kwa iwe ine ndinati iye ali moyo wanga zonse wanga iye ali zonse zomwe ine ndili nazo bambo Isa iye ali wanga chodalirapo changa iye ali zonse zomwe ine ndingakhoze kugwirako chipajani pakanayenera kukhala kuti china chake chinachitika pa thanthwe ili. Anati, ine ndakuona iwe ukuyima pano pa ngodya ndikumalalikira mpaka iwe unkaoneka ngati iwe ugwa mkufa. Ine ndinkakuona iwe maola onse ausiku chokwera ndi chotsika misewu uli kukayendera odwala. Ndipo iye atamutenga mkazi wako yemwe ndi mwana wako yemwe, iwe ukumutumikirabe iye? Ine ndinati, ngati iye andipa ine, komabe ine ndizimudalira iye. Chipachiyani? Nangula wanga kugwira mkati mwachophimba. Ine ndinali ndimtheratu. Ine ndinali nditadzimangiriza ndekha ku mawu ake, ndipo mawu ake anali akugwira. Iye ndiye mtheratu wanga. Ine ndinadzapeza kuti zinthu zina zonse izi zikhoza kulephera, koma Khristu sangakhoze kulephera konse. Mpingo wa Katolika uli naye papa ngati mtheratu. Aprotestanti ali ndi mabishopu awo ndi zikhupiro zawo ndi oyang'anira awo akulu. Koma ine monga Paulo uli ndi penso yanu, lembani apo china chake. Mu Paulo anali mumachitidwe mutu wa 20 ndi ndime 24. Palibe chilichonse cha zinthu izi chimandisuntha ine. Oh, iwo akhoza kukhala nazo zikhulupiriro, inu mukhoza kukhala nazo chilichonse chimene inu mukuchifuna, koma zinthu zimenezo sizindisuntha ine. Ine ndazikitsa moyo wanga mumalo a mpumulo kuti ndiyandame pa nyanja zolusa. Ine sindikudziwa pamene inu muli njira iyi njira iyo, palibe zinanso mkundo ukhoza kusesa pamwamba kuya kwa mafunde onse akhoza kuchitana, koma mwa Yesu ndine wotetezeka nthawi zonse mochuluka. Eya, palibe cha zinthu izi chimandisuntha ine, pakuti ine ndamangirizidwa kunangula. Oh, ine chimanireni naye iye, Paulo anati panse uja, ine ndamangirizidwa kunangula. Iye ananditemenuza ine pamenepo, iye anayambanso nane molondola. Inu mukumbukira Paulo anali wamubungwe na Yesu lalikulu kwambiri mu dziko, koma iye anali atamangirizidwa ku mtheradi. Mbetherani, ine ndikufuna kuti ndikuwuzeni inu china chake, iye anali ndi cholinga pakundipulumutsa ine. Iye anali ndi cholinga pakukupulumutsani ine. Ndipo ine ndalimbika mwachifuniro chake kuti ndichichite icho, osati kuti ndikawonjezere kwa iwo kapena kuchotsera kwa iwo. Chivumbulutso 22:19, ngati inu mukufuna kuti muzilembe zimenezi. Chabwino, yense yemwe achotserapo ine ndalimbika. Ine ndikukonzekera kuti ndichoke ku mpingowu, ndipo inu mukudziwa zimenezi. Ngochotero, ine ndalimbika kuti ndingokhala ndi uthenga uwu mwakutalikira kwa momwe ine ndili ndikhale moyo mwakuthandiza kwa Mulungu. Kumukirani, pano pali chisomo. Analipo mamiliyoni akufa mu timo pamene iye ankandipulumusa ine. Ine ndinali ndani kuti iye achite kundipulumusa ine? Iye anali nacho cholinga pakundipulumusa ine, ndipo ine ndalimbika kuti ndichichite cholinga chimenecho. Ine sindili kusamala iwo akhoza mwina kukhala mapeto anga mwina mwake posakhalisa kwambiri tsopano. Koma chilichonse chomwe icho tili, ine ndikanali wozikikabe sindinasinde konse zimenezi. Bambo Aizla ananena kwa ine tsiku limene lija ndikubwera ndi nsewu, iwo anati, Bile, muvute lonse ili, kodi iwe unachisunga chipembedzo chako? Ine ndinati, ayi bwana, icho chandisunga ine. Maona, maona, nangula wanga anagwira ndikakulondola. Ine sindinachisunge konse icho, icho chinandisunga ine. Ine ndingakhoze kuchisunga icho, palibe njira yoti ine ndichitire zimenezo, koma icho chimandisunga ine ndi zimenezo. Iye anali ndi cholinga pakundipulumutsa ine. Analipo mamiliyoni mu tchimo pamene ine ndinkabwera kwa iye, koma iye anandipulumutsa ine. Iye anali ndi cholinga pakuchita choncho. Imfa ya Khristu inali mtheradi kumantha a iyo. Imfa ya Khristu inathetsa funso. Pamene njuchi ija ya imfa inamuluma iye ndi kuzika mbola imeneyo, inu mukudziwa njuchi kouluka komwe kali ndi mbola, ngati iko kazika konse mbola imeneyo mkati mwakuya mokwanira, pamene iko kazula, iko kamazula mbola kuchokera mwa iko. Imfa nthawi zonse inali nayo mbola. Imfa inali nayo mbola. Ndipo tsiku lina pamene iyo akupita ku Calvary, ndi mabambo a miyala imeneyo, magazi akukhafukira pa miyala, pamene iyo inagunda dothi la pa Calvary akupita ku Golgotha, kumbuyo kwa mtanda umeneyo kunali kukhesa mapazi a magazi athupi laling'ono lija lofoka likupita akuguba motsatira kumeneko. Iwo akumukwapula ndi kumuswanya iye pamene iye anali kupita akukwera phiri, koma iye anali nawo mtheradi. Iyankatiwa mamini ya naima chifuka mamu nungwanane na upele wa Davide ine sinita musia waira wanga onegi vundi na kaleso kurine sinita usia mwe wake muhadi iyankatiwa uri jivundi chima ambiga mumaola magume asa nundia wiri mambuzi wiri iyanari kasulani kajisui ndipo ine ndizamu saiye kaji wiri mmasikwa tatu iyanari nao ntelari pamelebo iya kubina jokula pili ndima ina nyozo malofu hati kari olesera omwana ikati kuduli kuzungulira ngobe yake ndikumumenya iye pamutu ndipo anati ndiwe neneri uze ife yemwe wakumenya iyo apo iye anali akukwera phiri mwamanyazi ndi mopanda ulemu kuti akhale zovala zake zitavulidwa pa iye osasamala manyaziwo anapachikidwa pa mtanda pamaso pa wanthu wamaliseche akufa mwakupanda ulemu kwa Roma pansi pa chilango chachikulu cha boma munthu yemwe anali asanachite kalikonse ngani yaing'ono nthawi ina inati Maria Magdalena anatamangira uko ndipo anati kwati iye wachita chiyani anachilisa watolo anu anaukisa akufa ndipo anabweresa chiwombolo kwa iwo omwe anakhala mu ukapolo kwati iye wachita chiyani ndipo wansembe anamubwanyula iye pakamwa mpaka magazi anatulukira kunja ndipo anati kodi inu mungati mumvesere kwa iye kapena wansembe wanu oh dziko la chipembezo limenelo lili tembelelo la izo zonse ndi zimenezo apo izo zi ndipo iwo anamutenga iye kupitilira koma pamene iye anali kupita akukwera piliro akukwekwereza mdielekezi anali nthawi zonse akukayikira zimenezo iye kukhala chimene iye anali anati ngati iwe uli mwana wa Mulungu usandusa miyala iyi ikhale mkati iwo umadzinenera kuti iwe ungakhoze kuchita zozizwisa ngati iwe uli mwana wa Mulungu lamulira miyala iyi kuti isandusirwe kukhala mkati mdielekezi wakale yemwe uja ali moyo lero ndikulondo ngati iwe uli wochirisa mauzimu pano pali Yohane wokalamba kwakuti ndi wakuti wakhala apa pa ngodya ine ndikudziwa kuti iye ali wolumala nchirise iye kodi inu simudziwa kuti ndi mdielekezi wakale yemwe uja yesu anati ine ndimachita kokha penyani iye anapita ku thamanda la Betsaida kumene zikwi ankagona kumeneko olumala akhungu mbuu ndi onyolozoka ndipo anapita kwa munthu yemwe akanakhoza kuyenda iye akanakhoza kumapita pozungulira iye mwina anali ndi vuto lakugwa chilichonse chomwe icho chinali icho chinali kupepera iye anali nacho icho zaka makumi atatu ndi zisanu ndi zitatu iye anali pamene ine ndi kufika muthamanda mwina wake amalumbira patsogolo pa ine iye ankakhoza kuyenda anawasiya wonse ajatagona pamenepo ndipo anapita kwa mmodzi uyo yemwe ndipo anamudziza iye chifukwa chiyani iye anali iye ankadziwa kuti anali muchikhalidwe chimenecho ndipo iwo ananena kwa iye anamufunsa iye pamene iwo anamupeza iye Yohane woyera fai iye anati inderu ndinena kwa inu mwana sangakhoze kuchita kalikonse mwa iye yekha koma chimene iye awaona atati akuchita pamenepo pali mtheradi wake umenewo ukadali mtheradi ndidayima kutali mu Finland tsiku lijali ndipo nyamata wang'ono uja atagona pamenepo ndipo ine ndinayenda momuzungulira iye atagona pamenepo wakufa anakhala wakufa kwa theka la ola inu munawerenga mu buku ine ndinayamba kuyenda kuchokapo china chake chinayika manja ake ina ndinatembenuka mozungulira ine ndinaganiza chinali chiyani chimenecho ndipo ine ndinayangana kachiwiri ine ndinaganiza didira miniti ndinayangana kuseri uku pa tsamba la baibulo ndipo izo zidzafika kochitika nyamata wang'ono pafupi usingu wa zaka zisanu ndi zinayi iye adzakhala ataphedwa ndi galimoto padzakhala pali mtunda wautali wa masamba obiriwira miyala itakutidwa mkati mmenemo galimoto idzakhala ili mbali ina ya nsewu itaphwanyika iye adzakhala atavala masitonkeni ang'ono onga ofika mmwamba kudula tsisi kwa pa mphumi ndipo maso ake ang'ono adzakhala atatembenuzikira mbuyo mafupa muthupi lake adzakhala atasweka ine ndinayangana ine ndinaganiza oh Mulungu ine ndinati khalani ndino sainu ameyanzira pamenepo ine ndinati ngati nyamata ameneyo sayima pa mapazi ake mmaminiti awiri kuchokera pano ndine mneneri waboza mukwere ndikundithamangisa ine ndichoke mu Finland ndituti koma ngati iyayi inu muli ndi ngongole ya miyoyo yanu kwa Khristu ndikwakulondola iwo anayima nji ine ndinati atati akumwamba kutsidya kwa nyanja kutali zaka ziwiri zapitazo inu munati nyamata wang'ono uyu akanati adzagone apo pamenepo panali mbale moo ndi mbale lindize ndi iwo akuyang'ana pa icho ndipo kulikonse ndipo iwo anali atazilemba izo mu baibulo ndipo zikwi zamabaibulo pa dziko lonse anali atazilemba izo chinali chiyani icho mtheradi atati anali atasonyeza chomwe chikanati chidzachitike mopanda mantha konse kuyima pamenepo mtheradi zedi iye auka Ugogome mu Finland, kome zikwi za wanthu amabwera usiku uliwonse. Ndiko uchitanga kale kuwasundira yena kunja, ndiko alola iwo akhale kuwakhazika iwo, kuwasundira iwo paja, ndikumuyika wina wake mkati. Pamenepo iye anayima nazo zonse izo anthu. Anandikonda ine, ndiko iwo anali ataona madziso akuchitidwa. Koma apa panali nyamata atagona pamenepo wakufa. Mtelani unali chiyani? Masompenya. Ine ndimachita zomwe Atate amatichita. Iye amene akupira mwa ine, chitozo mwene ndizichita, adzazichita nayenso. Pamenepo pali mtelani wanu. Nendinali imva iwe sunga kweze kumugwira iye kenaso Mulungu anayangula izo Mbelela musia iyapo Ndipo nyamata wangonoyo anauka ndipo anayangana pozungulira munga choncho Andu anayamba kukomoka ndi chili chonse Apo izo zili Zitalembedwa apo pomwe ndi kusainidwa ndi ameya anzinda ndi o dziwisa wanu Ndiko kulondola, ndijani menecho mteladi Yesu Kristo yemweyo dzulolelo ndi nthawi zonse. Ngati zimenezo sizili Mulungu yemweyo yemwe anamuimisa mkazi wochokera kunaini ali ndi kumunyamula iye ndi mwana wake wa mwamuna. Pamene aliyense afa mu masiku amenewo, iwo mwansanga ankakawayika iwo mu manda. Iwo sanka walola iwo kugonera. Iwo ankakawayika iwo mu manda. Pamenepo pali Yesu Kristo yemwe uja lero ndi nthawi zonse. Inde. Onani kumusuko mu Mexico pamene mwana wang'ono uja. Ena inu omwe mwagona apa. Mwakhala pano. Ndipo mwana uja dokotala analemba umboni. Izo zalembedwa mu anthu achikhristu amalonda. Mwana ameneyo anafa mawa umenewo pa 9 koloko. Ndipo iyi inali 10 koloko usiku umenewo. Ndipo mkazi wang'ono uja sakanalola kuti atonthozedwe. Iye atayima pamenepo mwana wanga. Akuyesa kuti amuyike iye kumbuyo. Ndipo iye anali. Chabwino iwo ine ndikuganiza iwo anali. Ndi othandizira mazana awiri atayima pamenepo ndipo iye anakwera pamwamba pa iwo usiku wina uwu usanafike munthu wakhunguja analandira kupenya kwake ndipo iye anadziwa iye anali wachikatolika koma potsiriza ine ndinati pitani mbalemo ndi kukamupempherera iye chifukwa mwana ameneyo inali kuvumba ikutsanulira pansi iwo anali atayima pamenepo kuyambira m'mawa umenewo molawirira kunja mu bwalo lalikulu la nkhudzi limenepo Ndipo ine ndinati ananditsitsa ine pansi pa zingwe kuseri kuti ndikafike ku malowo kungokhala kumeneko mausiku atatu ine ndinayima pamenepo ndipo ine ndinati monga ine ndinali kunena ndikulalikira ndipo ndinayang'ana Ne ndinaona mwana wang'ono kunja kuno pasukulo pa ine mwana wang'ono wa Mexico wopanda mano atangokhala pamenepo akusekera kwa ine apa pomwe pasukulo pa ine ine ndinati ndikirani miniti mbale mu mubweretseni iye kuno Oh, Daddy! Othandizira anapatukira mbuyo apa iye anabwera iye anagwa pansi ndipo anati padre padre ine ndinati imirira ndipo mbale Espinosa anati imirirani ndipo iwo anamuza iye mu Spanish iye anayimirira pamenepo ine ndinati atati akumwamba ine ndayima pano mu mvula iyi Mkazi wokongola wang'ono wapafupi usingu wa zaka makumi awiri ndi zitatu china chake monga choncho dzina lake likugwera pansi nkhope yake yaing'ono ikuyang'ana mmwamba monga choncho maonekedwe amaso ake achiyembekezero iye anali atamuona mwamuna uja yemwe anali atakhala wakhungu kwa thundu kwa pafupi zaka makumi anayi maso ake anatsegukira pa nsanja iye anadziwa kuti ngati mulungu akanakoza kutsegula maso ake akhunguwo iye akhoza kumuchitsa mwana wake pamenepo iye anagona apo kanthu kakang'ono kowuma katagona mu bulangete monga choncho ndipo iko katanyowa chululu iye anali atayima pamenepo mawa wonse ndi madzulo amenewo aponso pamenepo inali pafupifupi 11 koloko 10 koloko usiku umenewo china chake ngati choncho atanyamula mwana ameneyi inu munayiona nkhaniyo mu za anthu achikhristu amalonda pamenepo atamugwira mwana ameneyo monga choncho ine ndinati atati akumwamba ine sindili kudziwa chomwe izi zikutandauza ine ndine wantchito wanu chabe Koma ine ndinamuona mwana ameneyo atayima uko iye ali wamoyo ine ndikusanjika manja anga pa iye mu dzina la Ambuye Yesu anati wee iye anayamba kulira makeyo anamugwira mwanayo ndipo anayamba kukuwa ndipo anthu anayamba kukuwa kunjako akudusa pano ndipo akaza kukomoka ndi zinthu. Ine ndinati musatinu mukaneneekali konse za zimenezo, tumizani wothamanga ndi mwana ameneyo ndi mayi ameneyo, ndipo pitani kwa dokotala ameneyo ndipo mumulole iye akalembe umboni wakuti mwanayo anafa. Iye anafa ndi chibayo mmawa wake izo zisanachitike, ndipo kapena mmawa umenewo pa 9 koloko ndipo ife tinalandira kuforokoza kosainidwa ndi dokotalayo. Mwanayo anali atalengezedwa kuti wafa ndi ofesi ya dokotala mmawa umenewo, ndipo mayi wakeyo anamunyamula iye utali wa tsiku lonse. Tinali chiyalicho tinali tinali chiyalicho iye anakhulupira kuti ngati mulungu akanakhoza kutakula maso ake akhungu kuyanji mulungu akanakhoza kuukitsa wakufa, pakuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse. Ine sindinali wotsimikiza, ine sindinali kudziwa mpaka ine ndinadziona, ndipo pamene iye ndinamuona mwanayo iwe unali mtheladi kulondola mwa mtheladi. Apo iye anali imfa inenera kuti musiye womuvutitsa wake. Apa panapita mwana wa Mulungu, njuchija ya imfa inayamba kulira momuzungulira iye. Iye angakhoze bwanji kukhala mneneri? Iye akanakhoza bwanji kuima pamenepo ndi kulola kumulavulira mu nkhope yake? Iye akanakhoza bwanji kuima pamenepo ndi kuwalola iwo kumamuseka iye ndipo nkusachita china chake pa izi? Ameneyo sindiye Emanuele, ameneyo ndi munthu wamba chabe. Yang'anani pa makhololo azolezera kuchokera pa asilikali olezerati? Yang'anani pa nkhope yake akukha magazi? Ndilekeza nati ine ndimupezekesa iye, ine ndimupezekesa iye. Apa iye anabwera monga njuchi mbola ya imfa ikulira momuzungulira iye. Koma mbale pamene njuchi imeneyo inazika kokha mbola yake mwa Emmanuel ameneyo, pamene iye anali kutuluka iyo inataya mbola yake ngakhale imfa iyo mwini. Palibe zolabwisa Paulo kenako anakhoza kuyang'ana maso iyo ndi kuti imfa ili kuti mbola yako manda tili kuti chigonjeso chako. Matokoza khale kwa Mulungu yemwe amatipasa ife chigonjeso. Imfa ya Khristu inali mtheladi kwa munthu aliyense yemwe ankayiopa iyo. Mtima wanga umati ameni kumawali onse mu buku lake. Ine ndikutseka zedi mokwanira tsopano, ine ndikungoyenera kudulapo izi maona. Ndiyo chifukwa ine ndikudziwa kuti mzimu woyera ndiyo kampasi yanga yomwe imandilondolera ine. Iye ali mmodzi yemwe amandipangisa ine kudziwa kuti mawu awa aliwoona. Iye ali mtheladi wanga, iye ali kuwala kwa dzuwa kwanga, iye ali moyo wanga, iye ali na nguwa wanga. Pamene mavuto ali kuchitika iye ndi nyenyezi yanga ya kumpoto. Pamene ine ndatayika mzimu woyera ndiyo kampasi yanga yomwe imandilondolera ine kubwerera kumalo. Zipembezo zili monga nyenyezi zina, izo zimasunda limozi ndi dziko. Nyenyezi zina zimasunda pamene dziko likusunda, koma osati nyenyezi ya kumpoto. Dziko likhoza kusundira kumene ilo likufuna, koma ilo limakhala pomwepo. Mbale nyenyezi ya kumpoto yazikika, zinazo zimasunda pozungulira. Inu mukhoza kuziona izo apa ndi apo ndi pena paliponsepo, ndiyo njira ya mipingo ya zipembezo. Koma Khristu ndiye mtheladi, iye ndi mmodzi yemwe inu mungakhoze kuyikapo chidaliro. Pamene zipembezo zifikapo kupindani inu nonse ingoyang'anani kunyenyezi ya kumpoto, mzimu woyera ndiye kampasi yanu. Iye amakhalabe aliwoona kumawu ake. Pamene iwo ankandiwuza ine kuti zinthu zimenezo sizikanakhoza kuchitika mu tsiku la makono monga ili, ine ndinadziwa ngati apo ngati palibepo Mulungu ndiye zikhalani zidyani zimwani ndi kusangalala. Ngati pali Mulungu tiyeni timutumikire iye, ndipo ine ndakhala moyo kuti ndilione tsiku lomwe iye wachita chilichonse ngakhale kuukitsa akufa pamene iye anali pano pa dziko lapansi. Ndipo ife tikudziwa izo mwa kufotokoza kolembedwa kuti izo ndizoona. Inde Bwana iye ali mtheladi wanga, komano mpangeni iye mtheladi wanu, mtengereni mkati nthawi ya vuto langa. Iye ali nthawi zonse mtheladi. Tsopano penyani mwachisomo cha Mulungu, tsopano ine kuli bwino ndingotseka kuyamba kuchedwa. Chabwino penyani apa ine ndimaganiza iyo inali 11 koloko ndipo ili 12 sate. Abwenzi Tsikulo onse usiku wonse chaka chonse ndi monse kupyala umuyaya sizikanakoza kuyankhula za zimene musati muyesere kuti muzilingalira izo inu simungakhoze palibe njira yoti uzilingalire izo inu mukuti mbale Branham ngati inu ine sindili kudziwa ine ndikungokhulupirira ine ndinasiya kuyesera kuchita chilichonse pa izo ine ndimangokhulupirira izo ndizo zonse mwaona si iye yemwe athamanga kapena iye yemwe afuna ndi mulungu yemwe amasonyeza chifundo mwaona si mwantchito ndi mwachisomo mwaona ine ndimangokhulupirira zimenezo za mulungu zili kwa iye kuti achite zina zonse za izo ingokhulupiranizo chitanipo pa izo nyimbo yotchuka iyi ine ndinawamba iwo akuyiyimba iyo kuyimba iyo kuno kapena kwina kwake oh chikondi cha mulungu nchotolemera ndi changwiro bwanji nchakuya bwanji ndi champhamvu icho chidzakhala kwa nthawi zonse mochuluka nyimbo ya oyera ndi angelo pamene munthu mumasamu ayesa kuti aziswe kapena akuyesera kuti azionetse mwa maphunziro ake izo zikuthamangisani inu misala inu simungakhoze kuchita zimenezo msati muziyesera kumachita izo msati muziyesera kuzilingalira izo mulungu ndi wopitirira kuti umulingalire iwe sumamulingalira mulungu iwe umangomukhulupirira mulungu ndicho chinsinsi musati muzilingalira izo ingokhulupirirani izo ine singakhoza kukuwuzani inu chomwe izo zikutandauza ine singakhoza kukuwuzani inu momwe mungachitire izo ine ndikungodziwa ine ndimangozikhulupirira izo ndizo zonse monga ngati inu mukalonjeza china chake kwa mwana wang'ono iye amakhulupirira izo inu muyenera kumasunga mawu anu ndinu mwana wa mulungu iye amasunga mawu ake ingowakhulupirirani mophweka iwo musati mukhale ogwedezedwa ingokhalani pomwepo mulungu anazichitapo izo nthawi imodzi iye ayenera kuzichita izo kwachiwiri ngati iye satero iye akuwuzanini chifukwa chimene iye sangakhoze kuchitira izo ndipo ndiko kulondola tsopano ingokhalani nachobe icho inu mukudziwa ndime imodzi ijapo ine ndikukhulupirira mʼbale wathu wofunika pamenepo anabatizidwa usiku watha amayimba nyimbo imeneyo o chikondi cha mulungu iwo amandiwuza ine kuti ndime imeneyo gawo ili la iyo inapezedwa italembedwa pa khoma la kosamalira amisala pamene iyo inati ngati ife ndi inki itadza za nyanja kapena ikanakhala milengalenga itapangidwa polembapo ndi phesi lililonse pa dziko cholembera ndi munthu aliyense mlembi mwantchito kuti alembe chikondi cha mulungu wakumwamba tikanawumitsa nyanja gwa kapena mpukutu sukanakhoza kukwanira chonse ngakhale utayalidwa kuchokera ku mlengalenga mpaka ku mlengalenga taganizani za zimenezo pamene pafupi magawo atatu a anayi a dziko lapansi lili m'madzi ndipo tayang'anani pa hydrogen ndi oxygen mu mpweya chifunga ndi zinthu ndikuona ngati chinyezi chilichonse chikanakhala ink ndipo taganizani za mabiliyoni matriliyoni matriliyoni amapesi omwe akanakhala zolembera ndipo taganizani za mabiliyoni a anthu omwe akhala pa dziko lapansi ndipo mmodzi aliyense wa iwo kukhala mlembi mwantchito kuti amize zolembera zimenezo mu nyanja ndi kuyesera kuti achilingalire chikondi cha mulungu zikanawumisa nyanja ya mchere gwa kapena mpukutu sukanakwanira chonsecho ngakhale utayalidwa kuchokera ku muyaya mpaka ku muyaya msati muzichilingalira icho apo inu simungakhoze inu mungosongonekera malingaliro anu kuti muyesere kuchilingalira icho ingochikhulupirirani icho mpangeni iye mteradi wanu khalani pamenepo mtendere wokoma ndicho kuchitikirani chimene simudzakhoza konse kuchiyiwala dzikikani ku icho ndipo nangula wanu adzagwira mkati mwachophimba tiyeni tiweramitse mitu yathu ndinu wankulu bwanji ndinu wankulu bwanji ndi angati mkati muno ndi mitu yanu yoweramitsidwa mmawa uno chili kuyandikira chaka chatsopano sopano ndipo inu mwakhala achipembezo kwambiri ndipo ndizo zabwino ine ndikuyamikira zimenezo mmodzi aliyense wa inu ine ndikutsimikiza mulungu akutero koma inu mulibe kwenikweni mteradi wa chokuchitikirani chimenecho china chake icho chimene inu simumangodzipangisa kukhulupirira inu simunangodzilingalira koma china chake chinayankhula mobweza kwa inu ndiyeno inu munawuona moyo wanu ukusinda kuyambira pandai imeneyo. Ndipo mawali onse a Mulungu, lonjezo lililonse limavomerezedwa ndi amen. Ndiye inu muli kugwirira kunteradi. Chifukwa inu kumbukirani, iye anati miyamba ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu anga sadzalephera. Inu simunafike pano pamalo ameneyo pamene inu mungakhoze kunena amen ku mawu aliwonse. Ngati iwo akanakhala akutsutsa chikhulupiriro chanu, akanakhala akutsutsa chipembedzo chanu, koma inu mukufuna kuti mufike pamalo amenewo monga Mose, monga onse iwo amene sakanakhoza kuchita zimenezo mpaka iwo atawugwira mtheladi umenewo. Ndipo inu mukufuna iwo mu moyo wanu mauno, kodi inu mungati mungosonyezera chomwecho pakungokweza manja anu kwa Mulungu? Kaudaliseni inu chabwino Bwana paliponse nyumbayi. Atati achisomo, ine ndikudziwa kuti nthawi zina ife tiyenera kusiyana. Padzayenera kuti pakhale nthawi yomwe ife titi tidzalisiye dziko ili. Ife sitikudziwa nthawi yake yomwe iyo ili. Ndipo izo sizimapanga kusiyana kochuluka kwambiri. Ngati nthawi yathu yatha, ndiye ife tikufuna tibwere. Cholinga chathu chokhalira kuno ndikuti tikutumikireni inu. Ndipo chikhalireni pa ulendo wopita kuziwonongeko tsiku lina, monga Paulo anali pa ulendo wa ku Damasiko kukapanga chisokonezo cha mpingo, kuwala kunamupangisa iye khungu. Ndipo Mulungu, kuwala kumeneko kunamutsatira iye, pakuti iko kunali Khristu. Ndipo iye anazikika pamenepo kunteladi. Mauri ngakhale imfa iyo mwini, iye amakhoza kuseka mu nkhope ya iyo. Ndikuti mathokoza akhale kwa Mulungu yemwe amatipasa ife chigonjetso kupyolera mwa Yesu Khristu. Inu munakhala mteladi wa thunthu kwa mtumwi amene. Iye anali, inu munali amen kwa iye muganizo lolangulidwa lililonse. Inu munali nyenyezi ya moyo wake, chikomo cha namulondolera. Inu munali kampasi yomwe inkamulondolera iye kupyola mu mkuntho. Inu munali kumbuluso, inu munali masombenya, inu munali ziyembekezero zake, chipulumuso chake. Ndipo ngakhale pa ola la imfa pamene iye ankadziwa kuti iye anali kupita kwa iye, inu munali mtheladi wakebe. Inu munali mtheladi wa Danieli. Inu munali mtheladi wa aneneli onse. Mkali mwakusiyana kwa zipembedzo ndi mavuto amasiku awo, ndi Afarisi ndi Asaduki, komabe panali amuna omwe anakutenga ninu monga mtheladi wawo. Ndipo lero Ambuye, amuna ndi akazi ali ndi chifundo, ali ndi chikondi, ndi mitima yomwe ili kuukha magazi Ambuye, chifukwa cha chowa chidikira chenicheni chakumudziwa Mulungu ndi kukhala ndi chitsimikiziro cha mtheladi. Mwina mwake zonse zomwe anthu anayamba adziwapo kale Ambuye, kunali kuti ajoine mpingo. Ndipo ife tikuzindikira, monga ine ndayesera modzipereka, osati kuti ndikhale wosiyana, inu mukudziwa mtima wanga. Koma kuwawuza iwo kuti inu simungakhoze kujoina mpingo womajoina mphanga, mphanga za Methodist ndi Baptist ndi Katolika ndi za Pentekosite, koma inu mumabadwira mu mpingo, thupi la chinsinsi la Khristu. Ndi kukhala ziwalo za thupi lake, zili ndi mphaso za mzimu kuti zipangise thupi lake lalikulu kusuntha mwakuchitapo ndi mphamvu. Mulungu ndicho chimene manja awa amatanthauza mawa uno pamene iwo anapita mmwamba. Ndikhazikitseni ine o Ambuye, nditengeni ine, ndiwumbeni ine, ndipangeni ine. Ingowapangani malo anga mu moyo mtheladi wotero, womangiriridwa mwa Khristu kuti ine ndisati ndidzaganize za kanthu kalikonsenso, koma mtheladi umenewo. Perekani izo Ambuye, adaliseni iwo, chiritsani odwala ndi osautsika, pulumutsani otayika. Tsopano Ambuye, ndikudziwa kuti ndi chachizolowezi kuti tiwayitanire kuguwa anthu, koma icho chasandulika mwambo kwa ife. Ndipo mawa uno ndi maguwa atadzaza ndi wana ang'ono ndi onse. Koma Ambuye, mwa njira ina inu munayankhula kwa iwo. Iwo anakweza manja awo, iwo anapanga ngati ilo linali lingaliro. Iwo akufuna kutero, iwo akufuna china chake chenicheni. Ndipo ine ndikupempereka pemphero langa mʼmalo mwawo. Perekani izo kwa mmodzi aliyenseyo. kalani ndife tsopano kukhulukira tchimo lathu kuchiritsa matenda wathu ndi kuti pasa ife chiwombolo chomwe ife tili kuchisowa ndipo ambuye pamwamba pa zinthu zonse mulole ife tisayiwale konse lero kuti ife tamangirizidwa kunthelani ndi nyezi yathu yakumpoto ku Calvary kwa Khristu ndipo mzimu woyera kutenga mawu a mulungu ndi kuwapanga iwo kuonetseredwa kwenikweni kwa ife pakuchiritsa wodwala ndisonyeza ife masomphenya kuukitsa akufa ndi kuchita chimodzimodzi basi zomwe iye analonjeza kuti tizichita ndipo mulole mpingo uwu ndi anthu awa agawo la thupi la Khristu omwe asonkhana muno mmawa uno akakhale moyo monga Yesu anati azikhala. Inu ndinu mchere wa dziko lapansi ndipo mulole iwo akakhale wokoma mchere chotero mpaka mudzi wawo ukakhale wa ludzu. Mchere umalenga ludzu ndipo mchere ukhoza kokha kukometsa pamene iwo ukhudzidwa. Ndipo ine ndikupemphera Mulungu kuti inu muperekezi kwa wanthu kuti iwo akakhoze kukhala opindula miyoyo nawonso. Dalisani mbusa wathu mbale Nevo wantchito wodzipereka uyu ambuye atayima pamalo ake a ntchito basi molemekezeka monga chiwalo cha thupi la Khristu kuyesera mwakukhoza kwambiri kwake komwe kuti azitsatira chilichonse chomwe inu mungamuze iye kuti azichita. Dalisani matrasti amuna amenewo omwe anayima ndine mwachisomo kwambiri munthawi yayikulu iyi ya ndima yomwe ine ndakhala ndikudutsamo. Ali ndi mpingo omwe umapembera ndi ine ndipo umayima pafupi ndi ine mu nthawi zavuto. Ambuye ine ndikuwakonda iwo ndipo ine ndikupereka pemphero langa kuti iwo akayangʼane kwa inu ambuye mwalole iwo akayangʼane kutali kuchokera kudongo la chivundiri la wantchito mulole iwo akayangʼane kwa iye yemwe ali wamphamvu zonse yemwe ali. Ndipo ife tikudziwa ambuye kuti ife ndife amalire zipeka anthu yemwe ife tili ife tikadali zivundi koma osati mthenga koma uthenga perekanizo ambuye ndi pamene ife tikulozera kwa Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Perekani kuti iye akakhale weniweni kwambiri kwa aliyense pano lero ngakhale kwa ana ang'ono kuti iye akakhale mtheladi wa gulu lonse ife tikupempha mu dzina la Yesu amen.
I love him.
Tsopano pamene ife tikuyimba iyo kachiwiri gwiranani chanza ndi wina wake patsogolo pa inu kumbuyo kwa inu mbali mwa inu basi aliyense gwiranani chanza naye tsopano ingotsalani chikhalireni ingolemenukani mozungulira ndi kugwirana chanza ngati inu mungathe mwaona. Iwo angolengeza kumene mgonero lolemba usiku pakati pa usiku tiyeni ndikweze manja athu tsopano ndikuyimba kwa iye ndiyangari akumverera inu iye ali mtheradi wanu mawu iye ali mawu kodi inu mukhulupirira zimenezo iye ali mawu ndipo mzimu woyera umameresa mawu amenewo kuti akupangitse kuwala kumeneko kudzikhala mwa inu kwa mawu kutsimikizira kwa mau. Igani mau muntima mwanu. Dola ni zimu oye la ubele nkati. Ndipo apenye ni mau akusunda. Kulubiri lani. Kala ni ojide pesa. Musari muzikumba uri mukale wanku wina wake. Mukale obanda pake. Kuli mulungu akoze ukupanga ninu wina wake. Maona? Chabwino. Zijidani zimenezo sobano. Aliesa mamukonda iya nene. Amen. Nimujiwaja mwe mau ori amen ama dandauza. Izo zikale mwemu. Amen. Tiko kulondola. Kiendi nene, haleluya. Inu mkujuwajo mwe iwa manandauza. Tiku yamika mulungu watu. Kamene ine ndinari mujema no satika lelitari. Ine ndinaimi ya pamasopa, pafupi makume atatu kapena antu. Zigwi makume anai kunja uko tsiku limene. Tiko ine ndinari, liki nujaji lendo kutinu antu. Aji jelemani, sumunga kuhose kumvesa. Ine ndinari, panja yanga wabwela kunolero. Galu anauwa kwa ine, mchingerezi. Kwa kulondola. Ine ndinari, ya nalive vudo mkomwe. Tiko hapo panali mbalame. Ndipo iyo, inandii mbila ine, mchingerezi. Nini nabwela bansi musewu, ndipo maya nani ndi mwana wangono pa mkono wake, pamene ine ndi mabwelera umbuyo uko, ndipo ine ndinati, mwana meneyo, anali kulira mchingelezi, chavula ndijiani ndinu andu, ndipo kulondola. Oh, garinu, mwana angu yangu naposu mkulira, iyali pose, kodi sari iye, zedi iyali. Sobano diye, nitingo kweza manja atu, ndi kutseka maso atu, ndi kumayimba pamene ife, tukwafunsa abusa, utabwele pano, kuti azati balalitze. Tie niti imirile choyamba, ali yense pa mapazi anu omwe, ali yense. Kodi inu, muma mkonda iye kaji wili, sobano nenani, amen. Kwa inu mkujiwa mawodi, aleluya, diwofana na mchila mkulojiri jose. Pida ni mungalango zaka fula hako Afrika. Aleluya. Jima omweo. Aleluya. Tuwae nila pabukubi. Ukala malonje a chikrisitu. Tijo nto iyo. Aleluya. Mauwa marandauza. Yamikani mulungu watu. Jipo iye. Tuwae nila zimenezo. Sali iye. Iyari mwenteradi mpulumusi wanga. Iyari mwenteradi Yesu Kristu mwana wa mulungu. Kwa ine. Yari mwantelari ye mweyo. Dulo lelo. Ndi ndawi zoso kwa ine. Kwa ni yari mwantila imeneyo kwa inu.
Amen.